Mwaramutse inshuti zanjye, nishimiye kuba hano muri iki gitondo, ariko niteze ko mbabona mwese hano hanze no kwizera ko Uwiteka ari kumwe natwe uyu munsi. Yaduhaye amahumbezi ku buryo hano mu rusengero hataza kuba hashyushye cyane muri aya materaniro ya mu gitondo. Ndizera ko hari abana. Ese abana basoje amasomo yabo mwene Dasanefiri? Nabonye abana bato bake gusa nibajije niba barangije amasomo bagasubira mu byabo ahandi hantu mu cyumba cy'ishuri ryo ku cyumweru. Noneho munsengere, mfite icyemezo gikomeye nagomba gufata mu ijoro ryakeye, ariko ngomba kugifata uyu munsi. Reka rero itorero rinsengere. Mfite amateraniro agomba gukurikiraho hariya ku murongo wa Iron Curtain mu Budage, kandi rero mfite ukuntu bigoye. Rero munsengere, kandi rero ni dushobora gutangira ako kanya muri icyo kibuga kinini cy'umukino wa cricket mu Budage, aho Hitler yakoze mbere y'intambara. Ahantu heza hicara abantu 80,000, kandi dushobora kuyagira mu majoro 10 nta guhagarara. Turizera rero ko tuzatangira aho ngaho ako kanya, hanyuma tukerekeza kuri La Salle Lorraine mu Bufaransa ubutaha, hanyuma tukajya i Berlin, tukagaruka, ndavuga i Berlin hagati yaho n'Ubufaransa. Noneho nyuma y'ibyo tuzagaruka Uwiteka nabishaka mu materaniro ya Chicago. Azatangira ngo mu kwa gatanu, ikomeze mu kwa gatandatu, mu kwa karindwi, mu kwa munani no mu kwa cyenda. Ni igice cyane cy'amateraniro i Chicago mu rusengero rw'Abanyasuwede. Noneho kandi bari Bwana Boze hamwe namwe muturuka muri Chicago. Ufite amateraniro agomba kuza, azatangira ku itariki ya mbere Kanama cyangwa ku ya mbere Nzeri, ni muri Suwede. Kandi ndishimye cyane kumenya ko bantoye kugira ngo nze, kandi muri rusange byari nk'ijana ku ijana. Narabyishimiye, ariko nagombaga kujyayo cyangwa nkaza hano. Musenge kugira ngo Uwiteka anyobore neza neza, aho abantu benshi bazakizwa kandi bizungukira cyane ubwami bw'Imana. Noneho bafite iteraniro ry'ivugabutumwa hakurya, kandi nabo muri Suwede. Kandi yambwiye ko dushobora gutangirana n'abantu 25,000 cyangwa se 35,000, kandi benshi muri bo ni abantu badakijijwe. Hanyuma yafana mu Budage, noneho bafite sitade yicaramo 80,000. Mu by'ukuri twe mu Busuwisi aho tuvuye twagize amateraniro meza, kandi benshi muri mwe birashoboka ko mutigeze mubyumva. Uwiteka yaduhaye imigisha ikomeye, twagize abantu 50,000 bahindukiriye umwami mu ijoro rimwe, hari muri Zurich mu Busuwisi. Kandi rero mwene data Jack Schuller, benshi muri mwe muramuzi, ni umumetodiste, umuhungu wa Bob Schuller. Ubu bari Belfast, kandi bavuga ko barimo guhindura umwanya bakava hejuru bajya hasi aho ngaho kubw'ubutumwa bwiza, ndetse baruta cyane abo Billy Graham yari afite mu materaniro ye. Jack ni umusore mwiza cyane wuzuye ishyaka n'urukundo, kandi we gusa bihagazeho kugeza ubwo nizeye ko ari umugaragu ukomeye w'Imana. Kandi musengere mwene data Shula na Jack Shula na Jack MacArthur nawe uri kumwe nabo. Mwene data Jack MacArthur ni umubwiriza ukomeye nawe, kandi abantu mu matorero yo hariya bavuze ko ari bwo bubyutse bukomeye bwigeze bubaho muri Irilande. Twe rero tujya gusengera buri munsi abo bantu. Bombi ni abasore munsi y'imyaka hafi 40 ndakeka, cyangwa munsi yaho, imiryango n'ibindi, hamwe n'abigisha beza b'iyobokamana, kandi turabakunda. Noneho ndasabye ngo mutanyibagirwa, kugira ngo Imana inyemerere gufata icyemezo gikwiye. Nonaha hari igihe umuntu atabazi neza inzira yo kunyuramo. Mwigeze mugera ahantu nk'aho? Nizere ko Pawulo yageze ahantu nk'aho igihe kimwe, sibyo? Hari hagati y'amayira abiri, maze igihe yari agiye kurengana, noneho yabonye umumarayika mwiyerekwa aramubwira ati, ngwino muri Makedoniya. Noneho Uwiteka aracyafite umumarayika we, sibyo? Niba nashobora kwicisha bugufi gusa mu mutima wanjye nka Pawulo. Noneho iri joro mwibuke amateraniro yo gusenga hano ku rusengero, mwese muze kuza. Mwebwe muri hafi Louisville, ndabamenyesha ko ndibuze kuvugira mu itorero rya Open Door iri joro, rirafata nk'amasaha abiri, saa moya n'igice kugera saa tatu n'igice kwa mwene data Cowboy. Nari ngiye kuza hano inshuro ya kabiri, kandi ni umuntu mwiza cyane yampamagaye. Kandi mwene data Cowboy ni umuntu mwiza cyane, umuvandimwe. Noneho nzi neza ko mumuzi kandi muziranye ni mwindeta mwiza cyane kandi ntimwashobora kumwanga musenge ejuru ya byose musenge kandi musenge kugira ngo Imana iduhe icyemezo gikwiye cyo gufata noneho mbere ko dutangira ubutumwa bwiza dufite muri iki gitondo umurimo wo kwegurira abana Imana kandi mfite mugenzi wanjye muto hano nawe tugomba kwegurira umwami noneho inshuro nyinshi mu matorero menshi ese muri kumva neza hari inyuma niba muri kumva ese muri kumva neza uyu muyaga uri hano njye ntabwo ushobora kwiyumva neza rwose oya ibyo nibyo rwose mfite ubwoba ko nagwa ahangaha uramutse udahari noneho abana bato rimwe na rimwe babaminjiraho amazi mu rusengero iyo ari abana bato kandi birumvikana ko ibyo byavuye muri kiliziya gatolika aho bakira abana bato cyangwa bababatiza nk'uko babaha izina mu gihe bakira abana bato itorero ry'abametodiste ryarabizanye kubatiza abana kandi abenshi ndatekereza n'ibindi byinshi ntekereza ko iryo ari ryo tandukaniro riri hagati y'abanazareti n'abametodiste ba kera wari umubatizo w'uruhinja icyo gihe wari utandukanye gato n'indi ariko uko byagenda kose ntacyo bitwaye sinkeka ko hari ikibazo kinini kirimo kubera ko nyuma y'ibyo byose ngira ngo karuvari hari ibyo yashyize hanze aho ngaho ibisobanura byose nibyo kubera ko Yesu yapfiriye gukiza abana bato no gukiza isi n'umwana muto uko umubyeyi yaba ameze kose uko yaba afite icyaha kose ibyo ntacyo byahindura kuko amaraso ya Yesu Kristo amwoza murabyumva kandi uyu ni umwana w'intama w'Imana ukuraho ibyaha by'isi uwo mwana muto ntashobora kwihana ntabwo azi uko bihana nta mpamvu yo kuba hano ku bushake bwe ntashobora kukubwira impamvu ari hano ariko Imana yamwohereje hano kandi amaraso ya Yesu Kristo ahita abihanagura akimara kuza mu isi kugeza ku myaka ashobora kugira ibyo abazwa noneho akamenya icyiza n'ikibi hanyuma icyo akora ni ukwihana ku byo azi yakoze nabi nibyo rero bamwe muri bo barabaminjagira bagatekereza ko batajya mu ijuru kandi hariho inyigisho ivuga ko niba umwana avutse ku babyeyi bafite umwuka wera ngo uwo mwana azajya mu ijuru ariko niba atari uko ngo nta kindi bakongeraho kuba umwana rero azaba apfuye iryo ni ikosa rwose ese bitandukaniye ku babyeyi bafite umwuka wera byose ni irari ry'igitsina kandi abana bavuka kimwe rero ni bose bavukiye mu cyaha bakorera mu bicumuro baza mu isi bavuga ibinyoma ibyo ayo ni amagambo yo mu byanditswe byayo rero ako kanya amaraso ya Yesu Kristo arasukura kandi agahongerera uwo mwana iyo apfuye agomba kugenda neza rwose akagera imbere y'Imana naho yaba yaravutse ku babyeyi bafite ibyaha bikabije ku isi kugeza ku myaka yo kubazwa ibyo yakoze aho azi ikiza n'ikibi hanyuma icyo akora guhera icyo gihe agomba kubabarirwa ku bw'ibyo agomba gusaba kwihana kwe bwite kuva icyo gihe ariko mu gihe ari uruhinja noneho uburyo tugerageza gukurikiza hano ku rusengero aha niho hantu honyine njya ku isi nkabwiriza inyigisho hano mu rusengero kuko iri ni ryo torero ryacu kandi tubwiriza inyigisho hano kugira ngo abantu bagume mu murongo abandi bantu mu matorero yabo babwiriza ibyo bemera byose kandi ni bene data dushobora gutandukana gato ariko tugakomeza kuba abavandimwe kandi nanone hano mu rusengero tubwiriza icyo twibwira ko ari inyigisho zishingiye ku byanditswe kandi muri byo tubona kwegurira abana Imana iyo twita kwegurira Imana igihe cyonyine muri Bibiliya dushobora kubona cyangwa mu isezerano rishya aho abana bato bigeze kugira icyo bakora cyose cyangwa aho Kristo yigeze agira icyo bikoraho kwari ukubafata mu maboko akabaramikaho ibiganza maze akabaha umugisha aravuga ati mureke abana bato bansange ntimubabuze kuko ubwami bw'Imana ari ubwo bameze nkabo noneho twasigiwe nk'uko tubitekereza gukomeza umurimo uwo yaje gusohoza mu rupfu rw'i Karuvari yari kumwe natwe maze aragenda ava ku Mana aza mu isi asubira ku Mana cyangwa yavuye mu isi ajya ku Mana hanyuma agaruka mu buryo bw'umwuka wera kandi ari kumwe natwe ndetse ari no muri twe kugeza ku mperuka y'isi akorera mu itorero ry'umurimo nk'uwo yakoze igihe ari hano ku isi kandi ku bw'ibyo tujyana abana bacu umwe ku wundi ku bakozi b'Imana nuko bakabasengera bakabaramikaho ibiganza babegurira Imana gusakabaho umuhango muto wo kuvuga no gushima ibyo umwami yadukoreye hamwe n'abana bato noneho niba umwana wawe muto yaraminjagiwe cyangwa mu buryo ubwo aribwo bwose bukoreshwa mu itorero ryawe tekereza nta kintu na kimwe tuvuga kirwanya ibyo byose ni byiza ariko ibyanditswe byera dusangamo ahantu hamwe gusa aho Yesu yabahaye umugisha w'ubwe ibyo ni byo nza kuza gusoma uwiteka nabishaka mu ijambo hano dusanga muri mutagatifu uka nizera ko ari igice cya cumi kandi gitangirana n'umurongo wa cumi na gatatu. Bamuzanira abana bato kugira ngo abakoreho, kandi abigishwa be barabacyaha. Ariko Yesu abibonye ararakara cyane, arababwira ati, mureke abana bato baze aho ndi, ntimubabuze, kuko ubwami bw'Imana ari ubwo bameze nk'abo. Ni ukuri, ndababwira ko umuntu wese utazakira ubwami bw'Imana nk'umwana muto atazinjiramo. Nuko arabaterura abarambikaho ibiganza abaha umugisha. Ese si byiza? Yaravuze ati, noneho nimureke abana bato bansange, ntimukababuze, kubera ko abameze nk'abo nk'uwo mwana muto nibo bazabona ubwami bw'Imana. Arabaterura mu maboko abaha umugisha. Noneho mbega ukuntu twakunda muri iki gitondo ko Yesu yakwicara nk'aha ngaha wubwe hano ku rubuga, tukavuga tuti, mwana, ese waha umugisha umwana wanjye? Mbega, kubera ko amaso yacu y'umuntu n'umutima wacu wifuza kubibona. Nyamara ari hano uko biri kose, kuko yaduhaye gukora nk'ibyo, kandi uko tubikoze arabyemeza. Twakiriye abo yohereje, twakira uwo yatumye. Murabibona? Noneho ari hano muri iki gitondo. Kandi niba mushiki wacu Gerti yazamuka akajya kuri piano agacuranga indirimbo yacu ya kera twahoze turirimba kera, iyi ngiyi bavuga ngo, mubazane, muzane abana bato kuri Yesu. Nizere ko iri mu gitabo hariya, simbizi neza. Muzane abana bato kwa Yesu. Kandi niba ufite umwana muto utaregurirwa Imana, kandi ushaka kumwegurira Imana muri iki gitondo, kubera iki? Turabyishimira rwose kubikora. Mbese muri inyubako hariho abakozi b'Imana, ababwiriza bashaka gusa kuzamuka no guhagarana natwe hano mu gihe twegurira abana umwami? Kubagira hano biratunezeza mu gihe muri kuza. Noneho mwayibonye mu gitabo? Wayibonye muri Neville? Ntayirimo, ntacyo bitwaye. Ni bangahe bayizi? Mubazane, ni byiza. Reka turirimbe nonaha, abantu twese hamwe, mu gihe ababyeyi bazana abana babo. Nibyo. Unamishimi tuko kanya gato. Data wa twese wo mu ijuru, hano hafi y'igicaniro muri iki gitondo hahagaze ababyeyi b'abagabo n'ab'abagore bafashe urubyaro rwabo mu maboko, abo wabahaye kubw'ubuntu. Baragushimira cyane Mwami, kandi babazanye hano ku gicaniro muri iki gitondo mu nzu y'Imana kubakwegurira ngo baguhe ubuzima bwabo. Warabahaye, kandi turasenga Mana kugira ngo uzagaburire kandi uhe umugisha buri wese. Bayobore kandi abamarayika b'Imana barinde buri wese, bahe ubuzima burebure bw'ibyishimo n'umunezero. Nibakure baba abagabo n'abagore b'Imana b'ejo hazaza n'ibejo hahari. Mana, turasenga ngo uzamure ababwiriza n'abahanuzi n'abigisha muri iri tsinda ry'abana bato bazengurutse igicaniro muri iki gitondo. Kandi igihe tumaze gusaza tutagishoboye kugera kure, hagomba kubaho umuntu utuvana ahantu hamwe atujyana ahandi. Reka tuzashobore guhagarara no kumva ubutumwa bwiza bubwirijwe n'abari hano uyu munsi. Bitwemerere Mwami, kandi umunsi w'icyubahiro, igihe byose bizaba birangiye, ubuzima bwacu burangiye, aba babyeyi bazengurutse igicaniro, reka tuzamere nka Yakobo wo hambere ubwo yahaga umugisha abana be bose akababwira uko iherezo ryabo rizaba ku munsi w'imperuka. Noneho areba hejuru aravuga ati, murazi, ngiye kuruhukira hamwe n'ubwoko bwanjye. Kandi umunsi nk'uw'icyubahiro we n'abamukomokaho bose bateranirizwa hamwe mu gihugu cyiza. Ntibitangaje kuba Balamu yaravuze ati, reka iherezo ryanjye rya nyuma ribe nk'irye. Mana, ndagusenze ngo utange iyi migisha igere ku babyeyi. Noneho mu gihe tugiye kubarambikaho ibiganza, mbega byiza, kandi mbega ukuntu wabyoroheje mwami, ngo twe abantu bo ku isi duhabwe amahirwe yo guha umugisha abana bato mu izina ryawe. Tuzi ibi ko ibyo dusaba tubihawe. Mu gihe tugiye kubaha umugisha Yesu, umuntu wuzuye utagaragara ushobora byose. Hagarare hafi kandi aho umugisha buri mwana nk'uko tubarambitseho ibiganza tukabamutura, kubera ko tubisabye mu izina rye. Amina. Mwene Data Glenn Funk afite abana be batatu bato beguriwe umwami. Akabati gato kari aho ngaho mu majyaruguru. Wansezeranije uyu mwana, Data, imigisha yawe reka imubeho. Yosefu mwana wanjye weguriye Imana, kandi ubuzima bwawe ni wowe umugisha. Uzaba umuhanuzi Yosefu. Ubuntu bw'Imana bubane nawe. Imana ya so umwami Yesu Kristo iguhe umugisha, iwuguhe ubuzima bwawe wowe umugisha ku bandi. Izina rya Yesu Kristo muhaye umugisha. Amina. Ukunda abana bato? Ikintu kijyanye n'abana bato, buri mubyeyi abashaka ku mwana we ni uguhabwa umugisha. Noneho ubwo ni bwo buryo Data wo mu ijuru atumereye twe abakuru muri iki gitondo. Ashaka ko buri wese muri twe ahabwa umugisha, agaragaza ikintu runaka imbere yacu, gusa akakidushyikiriza, maze akavuga ati, hano ndashaka ko muhabwa umugisha abana banjye. Ese nahebuje? Rero dushobora gushima Data mwiza wo mu ijuru nk'uwo nguwo. Noneho imigisha y'abana bato murabizi, ejo bundi nasomaga mu byanditswe ahandi hose byari mu isezerano rya kera. Ibyo ikintu gikomeye nishimira rwose gusoma kiri hano hano neza. Natani abwira Dawidi ati, kora ibiri mu mutima wawe kuko Imana iri kumwe nawe. Murareba, kora ibiri mu mutima wawe. Kandi inshuro nyinshi njye nabonye inshuti y'umukristo ku buryo navuze ibintu ntazi ibyo mvuga, maze nkamenya ko bizasohora. Ibintu uvuga yaravuzwe. Igihe kimwe Yesu yamanutse ku musozi abona igiti kitagira imbuto, gifite amababi gusa, kuko nta mbuto cyari gifite. Aravuga ati, guhera ubu nta muntu uzongera kukuryaho. Bukeye bahanyuze, intumwa zibona amababi yumye, aravuga ati, nimurebe uburyo igiti cyumye. Yesu aravuga ati, mwizere Imana ku byo mwifuza byose. Mu gihe musenga, mwizere ko mwabyakiriye kandi muzabibona. Kandi ibyo muzavuga byose muzabibona nk'uko mwabivuze. Mutekereze kuri ibyo. Kandi birashoboka ko uyu munsi Mwuka Wera w'Imana uhagaze hano ku gicaniro uvuga, noneho ntabwo bigomba gutegurwa, ntabwo bigomba kuba ari ahantu heza cyane hateganijwe. Yakobo igihe kimwe yateruye ibuye arishyira ku mutwe we, kandi n'ubu riracyamenyekana nk'ibuye rya Sikoni cyangwa ibuye rya Sikoni, ku buryo abantu bakomeye ku isi bagipakira iryo buye hirya no hino kugira ngo abami bimikirwe hejuru y'iryo buye. Ibuye risanzwe ryari rirambitse mu murima. Beteli hari ikirundo cy'amabuye agerekeranye, maze ahinduka inzu y'Imana, ubuturo bwayo. Yakobo yaravuze ati, aha nta kindi haba uretse inzu y'Imana, amabuye agerekeranye gusa. Ntabwo bisaba ibintu bikomeye biteguwe, ahubwo bisaba ibintu byoroheje no kwizera ko kwizera. Nicyo bisaba, nibyo bituma bibaho. Noneho kubera ko tuzi ko igihe kigutse vuba, turagerageza kutabatinza cyane, tuzirikana ko hashyushye kandi ko urusengero rwuzuye. Rero ndaza kuvugana namwe akanya gato gusa muri iki gitondo ku birebana n'umutwe w'icyigisho. Nizeye ko biri bubafashe. Noneho ubu mbere yo kuva mu rugo nanditse utuntu dutatu cyangwa tune ndavuga nti ndagerageza ndebe icyo Uwiteka yashakaga kumbwira ningera hariya nanditse ibintu bito bigufi hano ingingo nto nuko nandika imwe nyishyira mu mufuka nka gutya natekereje nti noneho ningera ku gicaniro wenda araza kumbwira ikintu tuganiraho noneho n'ubu ndi kure yabyo nk'uko icyo gihe nari kure yabyo rero uko byagenda kose ndaza gusoma ibyanditswe hano Uwiteka dufashe kubyumva igice cya 14 cya Mutagatifu Luka kandi mureke dutangirire nko kuri 30 umurongo wa 31 w'igice cya 14 cya Mutagatifu Luka cyangwa se hari umwami wajya kurwana n'undi atabanje kwicara ngo ajye inama y'uko yabasha gutabarana n'ingabo z'inzovu imwe ngo arwane n'umuteye afite ingabo ze inzovu ebyiri bitabaye ibyo mu gihe wa wundi akiri kure cyane atuma intumwa ze akamubaza icyo yamuhongerera ngo babane amahoro nuko rero namwe umuntu wese muri mwe ndashaka ko mwitegereza mwitonze noneho yabanje kuvuga ngo ni umugani yaravuze ati noneho hariho umwami wari urimo uraza kandi afite abasirikare 20,000 kandi uyu mwami wundi agiye guhura nawe kandi afite abasirikare 10,000 gusa noneho rero icyambere akora aricara akabanza kubaza niba yiteguye niba ashobora kubikora cyangwa atabikora nibyo muri mwe udasiga ibyo atunze byose ntashobora kuba umwigishwa wanjye murareba noneho Uwiteka yongera umugisha kuri iri jambo none tunamisha imitwe yacu akanya gato data wo mu ijuru uzi ibintu byose kandi utega imiterere y'umuntu ese umuntu ni iki ku buryo umwitaho waremye umuntu kandi ameze nk'ururabyo rwo mu murima uyu munsi aba ari mwiza ejo agacibwa akajugunywa mu ziko rishyushye maze agakongoka kandi ndagusabye Imana ngo utugirire imbabazi uyu munsi kandi buri wese areke kubara uyu munsi turi hano nko mu nzu yo gukosorerwamo turi hano kugira ngo twige kandi tumenye kubaho kandi reka bife mu ijambo ryawe uyu munsi uwo Mana ihoraho benshi mu bana bawe bateraniye hano kandi benshi muri bo bapfaye abana babo mu myaka myinshi ariko hagutya twese dusubira mu nzu y'Imana kwiga no kumenya nanjye umugaragu wawe ndifuza kumenya byinshi kuri wowe kandi ndasenga ngo uzane ihumure ry'ubutumwa bwiza kuri twese no ku mugaragu wawe kandi kugira ngo ugaragara kwawe ndetse udutere inkunga binyuze muri iyi nyubako bize kuba byiza cyane uyu munsi ubwo tuza kugenda mu mitima yacu twe twifuza kuba abakozi bawe beza kugira ngo bizatugirire umumaro kuba turi hano Mana y'imbabazi tangi imigisha ku izina rya Yesu umwana wawe amina noneho Uwiteka yongera imigisha ye ku ijambo rye nk'uko turisomye ndashaka gufata inyandiko muri iki gitondo ivuga ngo imyuka y'ubushukanyi cyangwa ijambo ry'Imana noneho ahari nk'inkingi idasanzwe ariko kuba turi mu rusengero ijoro ryo ku wa gatatu ushize ku cyumweru gishize mu gitondo navugaga kuri yubire ntoya yo guhimbaza ku wa gatatu ushize nijoro nabwirizaga ku mugore wari ufite urugori ruto hejuru y'umutwe we cyangwa noneho atakaza kimwe mu bikeri byari birurimo kandi yarimo gukubura inzu agerageza kugishaka mbere y'uko umugabo waza nuko tuza kubona ko uriya mugore yari umugore usobanutse kandi we kandi yarahagarariye itorero kandi nta gatambaro karanga ubukwe kagombaga kwambarwa ku rutoki kazenguruzwaga ku mutwe gatatseho amasaro 9 kandi igihe umugore yabaga indaya bakuraga isaro rimwe maze bikagaragaza ko ari maraya kandi rero uyu mugore yari yatakaje kimwe mu biceri ntabwo yari indaya ariko umugabo we yari yaragiye nuko agerageza kwihutira gushakisha icyo giceri kugira ngo agisubize muri rwa rugori rwe kugira ngo umugabo we nagaruka azamenye ko yafatiwe mu busambanyi kandi ibyo byaba bisobanura gusenya urugo n'ibindi kandi navuze ko mu mwanya muto wo mu rusengero natakaje ibintu byinshi bikomeye kandi igihe kirageze ngo dataze tugomba rero kuyahiga. Noneho kuba tuzi hano mu rusengero hamwe n'urusengero rwacu, kandi ndashaka kuvuga ku myuka y'ubushukanyi, uburyo rwose yakwitwa inyigisho ku madayimoni. Mwumva byinshi ku byerekeye amadayimoni yo muri iyi minsi, ariko mukumva bike ku bijyanye no kwirukana. Twese tuzi neza ko hariho amadayimoni, ariko igikurikira ni uburyo bwo kwirukana icyo kintu. Noneho hariho kugira kubw'ubuntu bw'Imana, nagize amahirwe menshi yo guhangana n'ibi bintu byitwa amadayimoni no guhura nayo ku mugaragaro ku rugendo rwa buri munsi. Kandi kubera iki ndashaka kureba mu byanditswe muri iki gitondo nkamenya ibyo bintu ibyo ari byo. Noneho twabishyize mu bikorwa mu murimo wo gukiza indwara, buri gihe ku ruhande rwo gukiza kanseri, ikibyimba, agakoko ko mu maso, igituntu. Ibyo bintu byose ntabwo ari ibintu bisanzwe, ni ibintu birenze ibisanzwe, kandi n'amadayimoni. Ibyanditswe birabyemeza byose neza, ariko ibyo n'amadayimoni mu mubiri hamwe no gukura nka kanseri, babonye ubuzima muri yo, kandi ubuzima bw'ibyo ni dayimoni. Kura ako gakoko ko mu maso, gukwirakwiza igituntu n'izindi ndwara n'amadayimoni, ibyo ni mu buryo bw'umubiri. None muri iki gitondo tugiye kuganira tuvuge ku byerekeye amadayimoni mu buryo bw'umwuka mu bugingo. Ari mu bugingo kimwe no mu mubiri. Tugomba kwemera ko tuyabona mu mubiri w'abantu nka kanseri n'indwara zitandukanye ziri mu mubiri w'umuntu. Vuba aha ndetse na kanseri yatangajwe ko ari indwara yo mu kirere cya kane, mu kindi kirere. Nibyo, ni amadayimoni. Buri ndwara ni indwara yo mu kirere cya kane, niho bikomoka. Noneho ariko ubu ni kanseri mu mubiri cyangwa kanseri mu bugingo, dayimoni ishobora kuza ahantu aho ariho hose. Noneho hari inshuro nyinshi n'abantu benshi bafite ibitekerezo byiza ku buryo n'abantu beza bagerageza inshuro nyinshi kuruhukira muri teolojiya nkeya bafite, cyangwa ikintu bigishijwe bakiri abana, kandi ugasanga mu buzima bwabo, mu bugingo bwabo, bagifite ikintu kidakwiye. Mwebwe benshi muri hano muri iki gitondo, nta gushidikanya aho wasanga abakristo bose bateraniye, uhasanga abantu bafite iyo myuka muri bo, ku buryo bo ni ibintu badashaka, ntabwo babikeneye. Baravuga bati, iyaba nashoboraga kureka kubeshya gusa, iyaba nashoboraga kureka irari gusa, iyaba nashoboraga kureka iki cyangwa kiriya. Noneho ayo ni amadayimoni, kandi ubu aza mu buryo bw'amadini inshuro nyinshi. Kubera ko iri shuri ryo ku cyumweru ni igihe cyo kwigisha, reka rero turebe muri ibi. Noneho aza mu buryo bw'idini inshuro nyinshi. Noneho mu byanditswe rimwe hariho umuntu witwa Yehoshafati, umuntu ukomeye w'umunyamadini, yagiye ku wundi mwami wari umwami wa Isirayeli. Uwo Yehoshafati yabaye umwami w'Ubuyuda, maze aramanuka ajya kureba Ahabu umwami wa Isirayeli, maze bose bahurira hamwe bagirana amasezerano kugira ngo bajye kurwanira i Ramoti y'i Gileyadi. Nuko babikora batabanje gusenga. Iyo aba bantu bashoboraga kubimenya gusa. Niyo mpamvu naje muri iki gitondo mbasaba kunyibuka mu gihe ngiye mu mahanga. Mu bintu byose musenge. Umunsi umwe umuntu yari aje aravuga ati, mwene data Branham, utekereza ko ari bibi ukora ikintu runaka? Ndavuga ni kubera icyo ubyibazaho. Murareba, niba hari ikibazo mu bitekerezo byawe ubireke, ntimubikore na gato, mugumane gusa n'ibyo. Igihe utangiye gukora ikintu icyo ari cyo cyose, kandi niba ari ikibazo kumenya niba ari cyiza cyangwa ari kibi, mujye kure yabyo, ntimukabijyemo rwose. Noneho mumenye ko muri mukuri. Noneho ibintu byose mujyemo mujye mubanza musenge mbere na mbere, mushake mbere na mbere ubwami bw'Imana no gukiranuka kwayo, naho ibindi byose muzabyongererwa. Nzi neza ko muri iki gitondo iyo abagabo n'abagore bashoboraga kugera mu mwanya w'ubugingo bwabo, imitekerereze yabo, imyifatire yabo ikaba itunganye imbere y'Imana. Iryo ryaba rimwe mu matorero akomeye yabayeho. Nitegereza akanya gato kubigaragara. Noneho turiho, dufite n'inshuro nyinshi mu myaka myinshi dufite, twabonye ikintu cyitwa akuma kagenzura kubeshya. Ushobora kugashyira ku kaboko kanyu ukakazengurutsa hejuru y'umutwe wabo, kandi mushobora kwinjira hanyuma mukagerageza uko mushoboye kugira ngo ikinyuma cyumvikane nk'ukuri. Kandi buri gihe kazaneka ko atari byo, kuko umuntu ntiyaremewe kubeshya. Kubeshya ni ikintu kibi gikomeye, ikintu kibi. Nahitamo kuba hamwe n'umusinzi umunsi uwo ari wo wose kuruta kuba hamwe n'umubeshyi. Murareba, umubeshyi kandi umubiri wanyu ntiwaremewe kubeshya. Nubwo nk'aba muri abanyabyaha gute, muracyari abana b'Imana baguye. Umuntu w'umunyabyaha cyane muri uyu mujyi uyu munsi, Imana ntiyagambiriye ko aba umunyabyaha. Yashaka ko muba abahungu cyangwa abakobwa bayo, mukozwe muri kamere yayo. Ariko icyaha cyabateye kubikora. Kandi nubwo mwagerageza kwigana mute, kandi mukagerageza gusiga ikinyoma ngo gise n'ukuri, bafite igikoresho cy'ubuhanga cyerekana ko bitari byo. Mushobora kubivuga ku buryo butunganye bwose mushaka, ariko kiza komeza kwandika ngo siko. Kubera ko hariho inyurabwenge mu kiremwa muntu, kandi iyo nyurabwenge izi ukuri. Kandi uko waba uvuze kose hano, iyo nyurabwenge izi ko ari ikinyoma, kandi kizandika kinyuranyije n'inyurabwenge. Kubw'ibyo, niba umugabo cyangwa umugore bashobora kugira ibitekerezo byabo n'ubuhamya bwabo n'ubuzima bwabo buze kuba bujyanye n'Imana. Amina. Kugeza igihe umuyoboro w'umwuka wera uzaba umwe rwose n'Imana. Niki cyaba yaba umugabo n'umugore bashoboraga kujya ku murongo aho hamwe n'ubwisanzure mu mitima yabo, hamwe no kwizera kuva mu ndiba y'umutima. Abantu benshi baza ku gicaniro gusengerwa bafite kwizera k'ubwenge. Batura ibyaha byabo kandi binjira mu itorero wo kwizera k'ubwenge. Babyizeza ibitekerezo byabo, babyizera kuko babyumvise, babyizera kuko bazi ko ari politiki nziza. Ariko ntabwo ari iby'Imana ireba, ntabwo Imana ireba kwizera kwanyu k'ubwenge. Ireba ku mutima, aho Imana iri imbere. Kandi iyo bivuye ku mutima, ibintu byose birashoboka. Noneho kwatura kwanyu guhura n'ubuzima bwanyu, ubuzima bwanyu buvuga cyane nk'uko kwatura kwanyu kuvuga. Ariko igihe kwatura kwanyu kuvuga ikintu kimwe kandi ubuzima bwanyu bukabaho ikindi, hari ikintu kiba kitagenda ahantu runaka. Ibyo ni ukubera ko mufite kwizera k'ubwenge, kandi ntabwo ari ukwizera kuva ku mutima wanyu. Kandi ibyo byerekana ko hanze hano hari ubumenyi bw'Imana, ariko imbere hano hari dayimoni yo gushidikanya. Nizera gukiza indwara kw'Imana, ariko ntabwo ari ibyanjye. Murareba, birashoboka ariko simbyemera. Murabona hanze muravuga muti yego, imbere umutima nama wanyu ukavuga uti oya. Icyo kintu kimwe cy'ubuhanga cyerekana ko ibyo atari ukuri, kirabyerekana. Murebe igihe abo bami mbere y'uko batangira bagombaga kugira, mbere y'uko Yehoshafati agira n'amasezerano n'Ahabu, yagombaga kubanza kuvuga ati reka dusenge turebe ubushake bw'Uwiteka ubwo ari bwo. Nk'umubwiriza, nk'umukristo, nk'umugore wo mu rugo w'umukristo, nk'umuhinzi cyangwa umukozi w'uruganda, uzashyira Imana imbere muri byose. Nzakwereka umuntu uzagira icyo ageraho nubwo Satani ashobora kumutera gute. Ashaka Imana mbere na mbere. Tugomba kubanza. Ariko ntibabikoze. Bose bari bagozwe n'igicu kubera Ahabu yari afite ubwami bukomeye, kandi yari yarakoze ibintu byinshi, kandi yari afite ibintu byiza cyane. Zahabu ye n'ifeza, yari umuntu ukomeye watsinze, nyamara utizera. Kandi aho niho isi igeze uyu munsi, aho niho Amerika ihagaze muri iki gihe, aho niho amatorero ahagaze uyu munsi. Twubatse mu matorero meza yigeze yubakwa, dufite bamwe mu bahanga beza twigeze tugira, twikishije teolojiya nziza n'ibindi, kandi twize kuririmba nk'abamarayika. Ariko nyamara hari intege nke ahantu runaka. Hano hari intege nke kuko bakurikiye inyigisho z'umuntu n'imyuka y'ubushukanyi, aho kugaruka ku ijambo ry'Imana. Bagerageza gukora ibintu nk'isi, bagerageje gushyiramo amatara yaka aho hejuru nka Hollywood. Hanejo bundi idini rizwi ry'ubutumwa bwiza bwuzuye mu mujyi wa Kansas cyangwa umbabare kubivuga gutyo I Denver mu giterane riri kubaka itorero ya miliyoni z'amadolari kandi abamisiyoneri ibihumbi n'ibihumbi bategereje amasaha mu 50 muri iryo dini rimwe kugira ngo bajyane ubutumwa bwiza mu mahanga cyo dukeneye uyu munsi ni ibitekerezo by'umumisiyoneri byoherejwe n'Imana ubyutse bw'umwuka wera uzatuma ishyaka ry'Imana ridusunika iyo mu mashyamba kugira ngo dukorere Imana aho kubaka amatorero manini meza kugira ngo tugerageze kurusha abaturanyi bacu nahitamo gusengera ahantu harengewe cyangwa mu cyumba kandi nkagira umudendezo w'umwuka wera n'urukundo rw'Imana rwaka mu mutima kuruta kwishyira muri katedrali nini dufite ku isi maze ngahuzagurika hamwe n'inyigisho z'abantu n'imihango cyo dukeneye uyu munsi ni ububyutse bunyeganyeza dusubire mu kuri dusubire mu ijambo ry'Imana noneho igihe bajyaga hariya hashize igihe gito Yoshafati yaramusanze ubwe aramubwira ati ntabwo ni byiza reka tubaze Uwiteka kuri iyi ngingo aravuga ati nta kibazo aha barabikora yohereza abantu abona ababwiriza batojwe neza 400 abazana aho ngaho aramubwira ati aba bose ni abahanuzi nuko rero bajya mu bukonikoni bwabo batangira guhamagara maze baravuga bati yego genda utabara amahoro Uwiteka ari kumwe nawe hanyuma ariko abo 400 bose bamaze guhamya ko bagomba gutabara amahoro kandi nyamara Yoshafati azi murabibona murareba mu mutima w'umukiranutsi hari ikintu cyamubwiye ko harimo umwanda muri icyo kintu ikintu kimwe kitagenda aha bati noneho dufite abantu 400 kandi bose mu mutima umwe buri wese muri bo aravuga ati genda Uwiteka ari kumwe nawe ariko Yoshafati aravuga ati nta wundi mufite aravuga ati none se niki dukeneye kandi mu wundi muntu umwe mu gihe dufite 400 b'abagabo beza bize mu gihugu bose bavuze bati genda ibyo byari ubwenge ariko mu mutima wa Yoshafati yari azi ko hari ibitagenda neza none baravuga ati dufite undi umwe ni Mikaya ariko ndamwanga aravuga ati burya avuga ibintu bibi kandi agaragara mu kwiha gutanga impanuro zidakwiye kandi arimo asenya amatorero n'ibindi byose aravuga ati ndamwanga aravuga ati mugende mumuzane maze turebe icyo avuga kandi amaze kuhagera aravuga baravuga bati noneho murebe uvuga ikintu kimwe gisa n'abandi yaravuze ati ndaza dore ngibi ndaza kuvuga gusa ibyo Imana ivuga amina ntacyo bimbwiye iby'abahanuzi bose bavuze nicyo aba bavuga nicyo itorero ryanyu rivuga nicyo abandi bavuga naza kuvuga ibyo Imana ivuga ibyo Imana yashyize ku munwa wanjye kandi ibyo nibyo nzavuga icyo dukeneye uyu munsi n'abandi ba Mikaya bazavuga ibyo Imana yavuze mwitegereze nuko bamuhagurutsaho aravuga ati mumpire ijoro muri iryo joro rero Uwiteka aramusanga agaruka bukeye bwaho abami bombi bicara mu irembo baravuga bati ngaho vuga ati genda ariko ati nabonye Isirayeli itatana nk'intama zanyanyagiye zitagira umwungeri maze rero umubwiriza umwe wari wambaye neza arahaguruka aragenda amukubita umunwa ati nimuzihe nzira umwuka w'Imana yanyuzemo ngo ansohokemo avuga ati uzabimenya nugaruka yego aravuga ati umva hano aramubwira ati turi abakozi b'Imana turi 400 kandi wowe uri umwe ariko Mikaya aravuga ati ndababwira aho ikibazo cyanyu kiri amina ati nabonye iyerekwa amina yaravuze ati nabonye Imana yicaye ku ntebe yayo nabonye ingabo zo mu ijuru ziyikikije kandi tuzi ko ijambo ry'Imana ryavuze imivumo kuri uyu mugabo uhereye mu byo yakozemo ntushobora guha umugisha ibyo Imana yavumye nta nubwo Satani ashobora kuvuma ibyo Imana yahaye umugisha ni ikibazo cy'umuntu ku giti cye kabone niyo yaba umukene cyangwa umupfapfa gute uko yaba atarize kose uko yaba atararezwe uw'Imana yahaye umugisha abahawe umugisha uw'Imana yavumye abavumwe mumenye gutandukanya icyiza n'ikibi Mikaya yari azi neza ko atari Uwiteka wari kumwe nabo babwiriza noneho abo babwiriza bari bafite ikihe kibazo murebe ibyo bakoze bari barambitse ibyiza baragaburiwe ibyiza bari bateraniye hamwe mu matsinda yabo n'ibindi hamwe n'amasezerano yabo kugeza ubwo bageze mu mwanya aho bamenya teolojiya yabo gusa kandi bibiliya ivuga ko Mikaya ubwo yabonaga iyerekwa yavuze ati imana yavuze iti ninde twabona ngo amanuke hariya maze abeshye yahabu maze umwuka ubeshya uravuga uti nzamanuka hariya kandi mbeshye yahabu binyuze muri abo babwiriza nyuma yahabu atabara kugira ngo ijambo ry'imana risohore noneho uyu munsi abantu benshi bari kumva noneho ni ishuri ryo ku cyumweru ndarikunda murebe abantu benshi cyane bari kumva imyuka ikurura aho gufata ijambo ry'imana imyuka iri mu isi n'amadayimoni kandi isohoka ahantu hamwe ikagera mu bantu abakozi b'imana ikinjira mu bagize itorero yinjira mu bantu beza kandi ikabatera kwinjiramo kwibwira ibitari byo kandi bavuga ibintu bagakora ibintu bakigisha ibintu kandi bagakurikiza ibintu binyuranye n'ijambo ry'imana uyu munsi abakozi b'itorero ryabo bemerera abantu babo gukina amakarita mu matorero benshi muri bo noneho ntabwo ari abanyagatolika bose hamwe hari abaporotesitani benshi babikora ibyo bagerageje gukora ni ugusimbuza ikintu bagerageje gufata gahunda nshya bagerageje kwiga gufata umwanya w'umwuka wera ntimuzigera mubasha kubikora uko umuntu wanyu yaba yarize kose ntekereza ko ari ikintu cyiza kuri we kuba yarize ariko niba atarabonye umwuka wera hamwe n'ibyo uburere bwe ntacyo buzamumarira amashuri ntazigera asimbura ubuyobozi bw'umwuka wera amina itegereze abo mu mwanya w'ibi bagerageje gukurikiza uguhana ibiganza k'uburambe bwa kera twakunze kugira uyu munsi itorero ryahindutse rigezweho baragenda bagahana ikiganza cyabo cy'iburyo cy'ubusabane kandi ni muri ubwo buryo babikora ariko ntibizigera bifata umwanya w'intebe ya penitensiya y'umuderi wa kera aho abanyabyaha bahamagarwaga bagatunganira imana nibyo uyu munsi baragerageza gufata umwanya wa cumi w'imana baragerageza gukurikiza ikintu baragerageza kubitandukanya baramanuka bakagira imikino y'urusimbi mu matorero bakina imikino ya tombora imikino y'ubufindo ntizigera ifata umwanya w'icyacumi cy'imana amafunguro ya nimugoroba kugurisha ibiringiti gupfunyika ibiryo gukusanya amafaranga yo kwishyura imyenda itandukanye ntibizigera bifata umwanya w'icyacumi cy'iteka cy'imana n'amaturo ntabwo bizigera bibikora ariko nyamara tugerageza kubikora ibyo ni ibiki ni imyuka ishukana irimo kuza igerageza gusimbuza ikintu ijambo ry'imana imana ishobora gusimbuza ijambo ryayo ibihe bidashira n'iteka ryose imana ntacyo ifite cyo gusimbuza kwizera kwizera ntigusimburwa ibyiringiro ntibizigera bifata umwanya wo kwizera kwizera kurihariye konyine guhagarara konyine ntabwo bizigera bifata ibyiringiro ntibishobora na rimwe gufata umwanya wako kwizera ni igihe na kijya wiringira ikikumenyesha ko ibintu utabona cyangwa se ukwizera ahubwo murabona kwiringira ni ikintu kimwe kwizera ni ikindi ibyiringiro birabyizera kwizera kukabibona kimwe muri ibyo ni ukwizera ko mu bwenge naho ibindi ni uguhishurwa kw'imana mu buryo butaziguye ntabwo kuzigera gufata umwanya wako turimo kugerageza ariko dukora ibi bisimbura byose turimo kugerageza kubaka amatorero akomeye mu mwanya wo kohereza abamisiyoneri ikindi gisimbura yesu ntiyigeze ategeka umuntu uwo ari we wese kubaka itorero ntabwo yigeze bishyirwaho muri bibiliya twashyizeho amaseminari baretse ibyo bafata umwanya w'umumisiyoneri twe yesu ntiyigeze atubwira kubaka amaseminari byose ni byiza uburezi bagerageje kubufata ngo babusimbuze ntabwo bikora ibyo icyo yesu yavuze ko ari ukugenda mu isi yose mukamamaza ubutumwa bwiza mu biremwa byose kubw'igihe cyanyuma rero ibisimbura byose dufite ntibizigera bifata umwanya w'ukuri hari igihe n'izi somo ku bijyanye n'igisimbura nagize ububabare bw'iryinyo bwa mbere nagombaga kwikuza iryinyo muri iki gitondo mfite iryinyo ry'ikorano ryometsemo hariya simbasha kuvuga neza ntibizigera rifata umwanya w'iryanyaryo oya mugenzi, oh mbega, mushobora gufata umuntu mukamukora, mukamubaza mu biti, mu ngwa, icyo washaka cyose, maze ukamushimangira cyane koko. Nta byiyumvo yazigera agira, nta mutima nama azagira, ntazigera afata umwanya w'umuntu nyawe. Ni nako bitazakunda kuri uko guhindurwa ko kwigana, kuvuga kuti ninjiye mu itorero nzagerageza gukora neza. Ntabwo bizigera bifata umwanya wo guhindurwa nyako kwa kera koherejwe n'Imana guturuka ku mwuka wera, kuko uzatuma umuntu ahinduka mu mutima we. Ntashobora kubikora kuko nta buzima w'umurimo, nta kintu cyamuha ubuzima. Hano nta gihe kinini gishize nabonye umunyabugeni ukomeye wazanye iyo shusho y'umuntu. Umunyabugeni ndashaka kuvuga ko yakoze iyi shusho ya Mose, izina ry'ubu kiri kivugwa. Ni umunyabugeni w'umugiriki, byamutwaye ubuzima bwe, kandi igihe yageze aho atekereza ko bitunganye yashimishijwe cyane n'iyo shusho ya Mose, nuko acunga neza ivi ryacyo maze aravuga ati, Mose vuga, byasaga nk'aho ari ibya nyabyo. Yari ikoze neza cyane ku buryo yasaga na Mose wari mu bitekerezo bye, ku buryo yakubisewe inyundo kugira ngo yumve. Ibyo biza mu bitekerezo by'itorero. Nubwo wasimbuza bingana iki, uko wagira itorero rinini kose, uko waririmba neza indirimbo zawe, mbega ukuntu itorero ryawe ryakwambara neza kose, uko waba ufite ibi biriya cyangwa n'ibindi, ushobora gukomanga ukumva icyo wakora cyose. Ntabwo bizigera bifata umwanya w'ubuzima kugeza igihe Kristo amanutse mu buryo bw'umwuka wera muri iryo torero, akanariha uburambe bushya bwo kuvuka ubwa kabiri. Ntibiteze kuzasimbura ijambo ry'Imana. Ijambo ry'Imana ririhagije ryonyine. Mikaya yari afite ijambo, yari azi ko afite ijambo, yari afite ijambo kandi yari afite iyerekwa. Yari azi iby'Imana yavuze mu ijambo ryayo, azi iby'Imana yavuze mu iyerekwa, byombi byahuriye hamwe. Yari azi ko ari mukuri, kubw'ibyo ntiyatinye. Ariko uyu mwuka ushukana, murebe ibyo wakoze uyu munsi, kugira abayoboke benshi b'itorero, kugira abayoboke b'itorero ryiza, byasenye urukuta rw'inyigisho ya kera y'umwuka wera, byemerera abagabo kugira ibirori byo gusabana hagati yabo no gukinira munsi y'inzu aho ngo bagomba gukinira imikino. Ibyo ntibizigera bisimbura icyumba cyo hejuru aho basengeraga basaba umwuka wera. Byemereye abagore guhurira hamwe bakabwirana urwenya n'ibindi bintu, bakagira amahomvu ku buryo nta kintu kirimo. Ibyo ntibizigera bifata umwanya w'amateraniro y'amasengesho. Abagore uburyo basohoka bambaye uyu munsi ni n'amahano. Numvise ijambo umwe rya Senevire yavuze ati, abakene b'Abanyamerika ati bohereje imyenda yabo yose mu mahanga. Nibyo, barimo kugenda bambaye imyenda yabo. Nibyo, bagomba kuba barayihaye abamisiyoneri, kuko abamisiyoneri abantu n'abanyamahanga bo mu kindi gihugu niyo bambaye. Aba bantu barimo gukora nta niyo bafite, basa nk'ababikunze. Ndababwira hari ikintu kigoramye, kandi ubwo ni ubutumwa bwiza bw'umwami Yesu Kristo. N'amadayimoni abambura imyenda yanyu. Nta muntu n'umwe muri Bibiliya wigeze wiciraho imyenda keretse gusa umuntu umwe wari watewe n'umudayimoni. Kandi uyu munsi uwo mudayimoni yaje mu buryo bworoheje, nkaho asabana, nkaho ari mwiza, nkaho byose ntacyo bitwaye. Hariho ikirere cyiza kandi kiraba cyiza cyane nimukuramo imyenda. Umugabo ugenda aho hasi no hejuru gire kimwe yambaye ubusa n'abagore ari uko. Kubera iki? Murimo kubona uburyo nta kindi kibayoro kirenze ikimbwa imwe ku yindi. Kibazo ni ikihe? Sindi kugerageza kubababaza, ndi kugerageza gusa kubabwira ko ari amadayimoni, kandi murimo kumva imyuka ikurura ibabwira ngo ibyo ni byiza, ariko ni ikinyoma. Mbuto y'ingano izera ingano gusa. Niba uri umukristo ntuzabikora, ntushobora kubikora, ntushobora kubikora. Ugira kwizera k'ubwenge ukavuga ngo mwene data Branham nizera Bibiliya, ubuzima bwawe bukubwira kutayizera. Amina. Imyuka y'ubushukanyi irwanya ijambo ry'Imana. Mikaya yari azi aho ahagaze, yari afite ijambo ry'Imana. Yari umuntu udakunzwe cyane, nta muntu n'umwe wigeze amukunda kuko yavugaga ukuri, nubwo bakundaga aba babwiriza. Noneho ikindi kintu cyabaye, ndizera kandi ntekereza ko umugabo wese ufite uburambe bwo kugendana n'Imana cyangwa umugore agomba kugira amarangamutima make. Ndabyizera rwose. Nibyo, ariko murabizi, bafashe amarangamutima bayasimbuza kubatizwa n'umwuka wera, bagira bakora urusaku rwinshi kandi nta kintu kirimo. murabera rwose bingana nuko musakuza ngiye rwose nacyo bitwaye amaranga mutima rwose ni meza ariko imyitozo y'umubiri igira umumaro muri bike ariko imyuka y'ubushukanyi yinjiye mu itsinda ryera ry'abantu kandi barayibonye kugira ngo baruhuke gusa kuko bashobora gusakuza cyangwa kuko bashobora kubyina kuko bashobora guhimba amaranga mutima uwo musaza wari uraho ngaho ari umukuru w'abantuzi bose abo babwiriza yarazi neza ko afite ukuri ko yikoreye amahembe abiri akabyina hirya no hino maze akavuza urusaku rwinshi yagiye kwirukana izindi ngabo za shuri mu gihugu ariko byari ibinyoma ijambo ry'imana yari yaratangaje ibindi amina murareba mushobora kugira amarangamutima ntacyo bitwaye ariko ayo marangamutima murebe ikintu kiyayoboye kuko amarangamutima ayoboye amarangamutima yanyu dawidi yagiye imbere y'uwiteka umugore baramuseka imana ireba munsi y'ijuru iravuga iti dawidi uri umugabo unyuze umutima wanjye bwite ariko intego za dawidi zari zifite ishingiro ubuzima bwe bwari bwiza inyuma y'ibyo rero kubera ko dushobora kugira amarangamutima ntibivuze ko twakirijwe kubera ko tujya mu rusengero ntibivuze ko twakirijwe ntimukizere iyo myuka ishukana umwuka w'imana nyawo ijambo ry'imana nyaryo ni ukuri kw'imana ari ryo mbuto y'imana izabyara imana mu buzima bwawe ukaba umuntu wubaha uwera uwera mu bantu benshi dusangamo amarangamutima n'ibindi n'ibindi habaho guhinduka no gusubira inyuma n'ibintu byose bitubaha imana bene data ubwo ni uburozi mu itorero n'imbaraga z'amadayimoni umwuka w'abagabo n'abagore winjira ukava kuri umwe ujya ku wundi ukagerageza gusunika avuga uti ibi ntabwo ari byiza n'ibi ntabwo ari byiza na biriya ntabwo ari byiza n'uyirukana inshuro icyenda kuri icumi ni umuntu nyine utera impagarara ntabwo ari ukuri amina imana yanga umwiryane mubavandimwe mwubahane mubabera mukunda imana muhagararane iruhande rwayo kandi igihe cyose muzaba muzi ko ubuzima bwanyu buhamanya na bibiliya hamwe n'umutima wera ibitekerezo byera urukundo kuri mwene so mugerageza uko mushoboye kugira ngo mubeho ku bwami bw'imana kandi mukora ibyo bintu mwambara neza mubaho neza muvuga neza mujya ahantu heza noneho mushobora kugira amarangamutima yose mushaka kandi abantu bose bazabyizera yesu yaravuze ati muri umunyu w'isi niba umunyu ubuze uburyohe ntacyo ukimaze barawujugunya hanze bakawukandagira munsi y'ibirenge niba uri umunyu gusa ntacyo bimaze ariko niba warabonye uburyohe uhinduka umunyu kandi si izakugirira inyota nugira uburyohe bazagira inyota mbega myuka y'ubushukanyi igendagenda amadayimoni yiyoberanya murebe turi mu minsi ya nyuma turi mu bihe bya nyuma zigeze ku iherezo nk'uko igisebe gitutubikana ahantu hagiye guturika umwe muri iyi minsi amashyira akagisohokamo byahindutse umwanda nta mavuta ashobora kucyomora banze serumu banze umuti ufate ikibyimba kigaragara hariya kandi niba udafashe penisilini cyangwa ikindi kintu cyo kubimena cyangwa ikindi kintu bizakomeza kuzamuka kugeza igihe bizaturikira n'ibyo isi yakoze byatangiye mu gihe kitari kinini gishize bacika intege bahagurisha igitekerezo kinini imyuka y'ibinyoma irinjira itangira kubwira abantu ibi na biriya cyangwa ibindi twacitsemo ibice 900 n'amadini atandukanye buri wese afite ibitekerezo bitandukanye baravuga bati twizera ibi nta kindi ibyo ni byo twemera ntibashobora kureka umwuka wera ntibashobora kugira ukuri kw'ibintu igihe imana yabonye abantu basakuza abo bantu nabo bahise basakuza babonye abashobora kuvuga mu ndimi ubwo abantu bose bahita bavuga mu ndimi babonye ibintu byose nk'ibyo kugeza bihindutse iki byanduye rwose imyuka y'ubushukanyi ishuka abantu kugira ngo bakore ibyo bintu by'ayo marangamutima mu gihe nta mana birimo na gato ubwo bagasohoka bakabaho mu buzima ubwo aribwo bwose bifuza kubaho hanyuma bakabyita ubukristo kandi si ikicara ikareba ikavuga iti murebe ndi mwiza nk'uko nabo bameze kuko nabivuze ejo bundi ku byerekeye ingurube ku byerekeye umunyabyaha ntushobora gushinja umunyabyaha ni umunyabyaha ntiwagerageza kumugorora ntugerageze kumubwira ibi biriya cyangwa ibindi ni umunyabyaha uhereye mu ntangiriro ni ingurube mbere na mbere ntatandukanire azi niba yagiye muri filime akagenda ku cyumweru akajya mu mikino y'umupira kandi agakora ibyo bintu byose ni umunyabyaha n'ubundi kamere ye ni nk'iyi ngurube ingurube ishaje yohereza izuru ryayo munsi y'ikintu cy'ifumbire ikagira ibinyampeke byose n'ibindi bintu byose kubera ko iyo ni ingurube ntushobora kuyishinja n'ingurube uko niko bimeze no ku munyabyaha ariko iyo ugiye kwiyita umukristo hanyuma ukabyijandikamo ubwo ntabwo uba uri mwiza kumurusha ahubwo uba uri mubi musohoke muri yo mureke tuve mu isi mureke igende noneho mwemerere imana mureke igende ni gute mushobora kurekura abantu benshi rero bibaza uyu munsi bati noneho mwemerere Barnaba ni gute wareka bikagenda nzi ko mwumvise teolojiya nyinshi kuri ibyo reka bigende abantu benshi babira ibyuya gusa bagerageza kurekura abantu benshi barazenguruka bakavuga bati nari ngiye kwiriza iminsi 40 kugira ngo ngire icyo nakora ntimukeneye kwibiriza iminsi 40 mugomba kureka isi n'ibintu byose bya satani maze mugafata ijambo ry'imana mu mutima wanyu mugomba kwigishwa uko bikorwa ntabwo mubikora musimbagurika hejuru no hasi kandi ngo mubikora mu kwiriza iminsi 40 mubikorana umutima wiyeguriye imana ishobora byose umwana muto nabonye umwana wanjye muto hariya nyina yagerageza kumwambika ikoti rye muri iki gitondo yashakaga kwinjiza ukuboko kwe mu kuboko kw'ikoti ntiyashoboraga gushyiramo ukuboko kwe ntazi uko yabigenza ugomba kuyobora ukuboko kwe guto ashaka kwinjizamo ukuboko kwe ariko arimo gukubita hirya no hino ntiyigera agera ku kuboko kw'ikoti azi ko atari mu kuboko kwe waryo uko ni nako umenya ko udatunganiye imana mu gihe ukomeje gusebanya kubeshya gukora ibyo byose ntimushobora gukiranukira imana sinitaye ku mubare w'amatorero murimo kugeza ubwo ubugingo bwanyu buhindutse mwene data ubwo ni bwo buryo bwa kera ariko ibyo bizarenga maze mwinjire mu bugingo bwanyu nibyo ugerageza gushyiramo ukuboko kwe agomba kugira ubimuyoboramo uburyo bwo gushyiramo ukuboko none we yashyize ukuboko mu ikoti rye rito amenya ko ameze neza nuko bimeze no ku bakristo bose babuze ubwa kabiri iyo yinjiye mu mana rwose yitegereza ubuzima bwe n'ijambo ry'imana kandi akamenya ko ari ku murongo na buri kintu cyaryo afite ukwihangana ubwitonzi gutuza ubugwaneza imbaraga kwizera urukundo umunezero amahoro ntashobora guteraganywa nk'inyanja yaje mu muraba ntabwo ahangayikishijwe na buri kintu gito ntashobora gusimbuka hariya umufuniko w'icupa uri ku nyanja aratuje umutima urera ibitekerezo bye ni byiza umugambi uratunganye ubundi buryo bwe ni bwiza kandi azi ko ari ku murongo n'ijambo ry'imana ikuzimu yose ntihashobora kumuhindura yashyizwe ku murongo n'ijambo ry'imana afite urukundo rw'imana ukwera mu mutima we kuri buri mugabo na buri mugore afite yirinze ibintu by'isi byarapfuye kuri we nta kibikeneye kubera iki ntibishoboka ko umukobwa ufite umwuka wera wamwambika imyenda itubahisha imana hanyuma ngo asohoke nta mpamvu oya mugenzi noneho nta n'impamvu yo kwirirwa umusanga ngo umubwire ko yibeshye kuko ibyo ari byo byonyine azi n'ibyo byishimo bye abagore bambara utuntu dutoya bagasohoka nimugoroba mu gihe abagabo batashye ngo bajye gukata ibyatsi kugira ngo kandi mumbwire ibyo byaba ari byo mugore sinshaka kuvuga kuri mubi ntabwo nshaka kuvuga ko wiyandaritse ariko ntushobora kumenya mushiki wanjye ko umwuka wanduye wakujeho niki cyagutera kubikora urabizi neza ko atari byiza biratwika hariho umwuka wanduye uravuga uti njyewe nagiye mu rusengero Nebukadinezari yari umuntu ukomeye ariko kubera ko yishyize hejuru imana yamuhaye umwuka w'ikimasa maze iramureka arisha ibyatsi imyaka 7 kandi inzara z'intoki ze zakuze zimeze nk'iza bamwe muri aba bagore bahano babikora batyo nibyo nuko afatwa n'amadayimoni umugabo yafashwe n'amadayimoni yiyambura imyenda ntibashoboraga kumwambika imyenda murabona icyo ushaka kuvuga ni imyuka y'ubushukanyi itorero ryanyu rirabyihanganira umubwiriza wanyu atinya kugira icyo abivugaho atinya ko mutazongera kwishyura icyacumi iyo niyo mpamvu ngiki kibazo mana yanjye nigute bajya kubwiriza izina ry'inkongoro utabanje kubahindura ngo bajye ku murongo umwe n'imana bazakomeza kwerekeza amazuru yabo mu bidafite umumaro igihe cyose icyo mukeneye ni ugushyirwa hanze hamwe n'ububyutse bwa kera bwo bubambutsa inkombe ku yindi maze abagabo n'abagore mukabahuza n'imana rekura ibintu by'isi sigaho rekura icyaha kwikanyiza kubwiriza bidasobanutse amina mubwiriza ubutumwa bwiza imana yarabivuze niba mukunda isi cyangwa ibintu by'isi urukundo rw'imana ntiruri muri mwe abantu bashobora gusimbuka hasi hejuru bagasakuza ijoro ryose bakavuga mu ndimi nko gusuka amashaza ku ruhu rw'inka rwumutse bagenda neza ubukeye bwaho hamwe n'umurava ukabije wo kurwanya ibihuha bagasohoka bakajya hanze hanyuma bakavuga ikintu mu itorero kizatera itorero ryose gusenyuka. Nta kindi kintu kirimo muri ibyo ngibyo uretse gushukana imyuka y'amadayimoni. Mushaka kugaruka ku ijambo aho Imana ari ugutungana no kwera. Amina. Nibyo, imyuka y'ubushukanyi ku ijambo ry'Imana. Hano hari umugabo ntajya gishize yari afite umugore muto. Abagatulika bafite benshi bameze nka gutyo. Mu gihe cyo gucura byaje mu biganza bye no mu gahanga. Niba ari umubwiriza mwiza w'umwuka wera, niko natekereje. Uwo mugabo yari afite icupa ry'ibyo bintu mu biganza bye, azenguruka abisiga abantu. Oh, tugirire impuhwe, ni Antikristo. Sinzi niba amaraso ava mu mazuru ye cyangwa mu mutwe cyangwa ahandi. Mwene data, nta maraso azafata umwanya wa Yesu Kristo, umwana w'Imana. Ayo niyo maraso yonyine nzi. Ashobora kuba yari afite amavuta ava mu kiganza kimwe na vino mu kindi kiganza, ariko niba muyakoresha mu buryo ubwo aribwo bwose bwo gusenga, ni Satani. Kandi mbega ukuntu ababwiriza bazagwa ku bintu nk'ibyo. Icyo dukeneye ni ugaruka ku gitabo kiyobora abana b'Imana, kugaruka ku ijambo ry'Imana. Iri ni ijambo ry'Imana, Bibiliya ya kera. Muravuga muti, noneho mfite ubwoba bwo kumera gutyo, mwene dusabura nama, mfite ubwoba ko nzatakaza umunezero wanjye. Ikibazo ni ikihe? Ntabwo muzi umunezero icyo ari cyo. Navuze ko ntararinganyiriza umusinzi gusohoka ngo asinde. Ntajya azi, arabyuka mu gitondo afite isereri, ahinda umushyitsi, agasohoka akigurira amacupa abiri cyangwa atatu y'inzoga, agasohoka akigurira wisiki n'ibindi bintu by'ubwoko bwose. Mu itabi bicaye inyuma agatumura itabi, hanyuma rikamuzunguza izuru nk'aho ari gari ya moshi. Nibyo gusa, sinamushinja. Ibyo nibyo byishimo azi. Ibyo ari byo byose nibyo azi. Ni ingurube muri kamere. Ikimwaro kuri wowe uvuga ko uri umukristo kandi ukishingiriza ku bintu nk'ibyo kubw'ibyishimo, mu gihe ubutumwa bw'umwuka wera ntacyo buri cyo uretse kuba imbaraga nyinshi z'ibyishimo. Ubutumwa bwiza bw'umwuka wera cyo gitsindisha gitunganye kuri buri muntu ufite isindwe. Muzafata ikinyobwa cy'ubutumwa bwiza bwa Yesu Kristo, mwuzuye umwuka wera. Muba abasinzi kugeza muvuye kuri iyi si. Amina. Umunezero utavugwa kandi wuzuye icyubahiro cy'ubwiza. Uko niko gushaguruswa guhoraho. Ni ubusinzi budahinyuka. Usinda amanywa nijoro. Amina. Iryo ni ijambo ry'Imana. Torero riraza rikagira ikindi kintu. Bagomba kugira ibirori bitaho aho bose basohokera ku mucanga kugira imyidagaduro. Bagira ikarita yo guhurira hamwe kubw'ubusabane. Nibyo, bakabyina rimwe na rimwe mu rugo rw'umwe mu banyamuryango cyangwa se rimwe na rimwe mu kibuga cy'itorero. Imbyino mukazigira izanyu, mukagerageza kubona ikintu gishimishije. Ikibazo ni ikihe? Ni itsinda rinini ry'ingurube. Uko byagenda kose, ni ingurube uhereye mu intangiriro. Iyaba barigeze guhura na Kristo, bari kugira umunezero mwinshi. Ibyo bintu byari kuba ibyica kuruta saa sita z'ijoro kuri bo. Ivanjiri, mugasinda umwuka, umunezero utavugwa kandi wuzuye icyubahiro cy'ubwiza. Ntimugacire urubanza umunyabyaha, ahubwo mumugirire impuhwe. Mureke agende akomeza mu itabi rye, mureke anywe inzoga, mureke akomeze ibirori bye. Uwo ni wo munezero we, ntimukamushinje. Gutaha hamwe n'ibindi byose ananiwe kandi ashaje, aba ashaka umunezero. Ikintu mugomba gukora ni ukubaho mu buzima bwubaha Imana. Burya mushobora kumwereka ko ubutumwa bwiza buruta iby'inshuro 10,000 kuri we. Niba kandi apfuye muri ubwo buryo, azajya ikuzimu kubera inzoga. Uko ni ugusinda kwa Satani. Napfa agikurura iyo nkono y'itabi, Imana ni umucamanza w'ibyo. Napfa agisohoka hano akabyina, akiruka yambaye imyenda y'ubusambanyi, Imana ni umucamanza w'ibyo. Ariko hariho ikintu kimwe, nupfa uri munsi y'imbaraga z'amavuta y'umwuka wera, nk'uko Sitefano yabigenje igihe yuburaga amaso imbere y'Imana akavuga ati, ndabona ijuru rikinguye na Yesu ahagaze iburyo. Murabe ijuru nk'intashya ku cyari cyayo. Amina. Imyuka y'ubushukanyi irwanya ijambo ry'Imana. Mureke ineshwe, mureke bigende. Ni gute wabikora mwe dusabana namwe? Mureke bigende gusa. Ibyo ari byo byose mugomba gukora ibyo. Mufate ijambo ry'Imana, ntimugerageze gukora ikintu na kimwe. Mufukame ku gicaniro ngo mukubite mutaka muti, Mana nk'umwuka wera, Mwami nk'umwuka wera, ntabwo azaza ari uko mukomeje gukubita kuri kiriya gicaniro. ibyo ntacyo bimaze oya ntabwo ari ubwo buryo bw'utumaza ni ukwifatira ku ijambo ryayo murebe petero petero yabaye mu bibazo asa nk'aho agiye gupfa nuko abona umwami araje agenda hejuru y'amazi maze aravuga ati mwami niba ari wowe tegeka ngo usange umwami aravuga ati ngwino noneho petero yaravuze ati noneho reka gato mwami reka ngende niyirize ubusa iminsi 40 kugira ngo ndebe niba nashobora kugenda hejuru y'ayo mazi cyangwa ntabishobora uwiteka reka mbone umwuka uhagije kuri njye ku buryo nshobora kubyina mu mwuka no kuvuga mu ndimi muri ubu bwato hanyuma noneho nkasohoka oya mugenzi yafatiye imana ku ijambo ryayo arirekura aragenda imana yaramujyanye yari kugenda bite iyo imana ihura na mose ikavuga iti mose manuka hariya muri egiputa ubwire farawo uti reka ubwoko bwanjye bugende byari kugenda bite si iyo mose avuga ati reka nkomeze kwiriza iminsi 40 mbere na mbere ndebe niba mfite ukwizera guhagije ko kukumvira mana ikintu ikindi kintu mwami reka nkubwire ikintu reka ndebe niba ninjiye mu mwuka mbere na mbere mose ntiyigeze abaza ikibazo yafatiye imana ku ijambo ryayo nuko aragenda uko niko mugomba kubigenza mufatire imana ku ijambo ryayo noneho muba muzi ko mushobora kubikora ntabwo yategereje kugeza ikindi kintu kibaye yaragiye arabikora bite se kuri eliya igihe amanukaga ku musozi karumeli amazeho igihe kirekire yahuye n'umupfakazi w'umukene yari umushyitsi umunyamahanga amaze kumusanganira hepfo aho yatoraguraga udukwi mu ishyamba imana iramubwira iti manuka ugane hariya mu nzu y'uwo mupfakazi mbega ahantu umubwiriza yagiye aramanuka hariya ku nzu y'umupfakazi amaze kubikora yari afite udukwi tubiri aravuga ati urimo urakora iki undi ati ndimo gutoragura udukwi mfite agafuka gahagije ko gukora mu mutsima ibyo aribyo byose nagasigaje hashize imyaka 3 tutabona imvura aravuga ati noneho ngiye gusonga aka gatsima k'ibigori njye n'umuhungu wanjye tukarye ubundi twipfire aravuga ati banza usongera akanya mbere haleluya nzi ko n'umusazi mo gake ariko ndi ku ruhande rw'umwami uko biri kose aravuga ati kansongere mbere na mbere kubera ko uko ni kuwiteka avuze aho niho muri nibiki mushakishe mbere ubwami bw'imana no gukiranuka kwayo ntabwo ari ubwami bw'imana n'agaseko gake ntabwo ari ubwami bw'imana hamwe n'amarangamutima make ntabwo ari ubwami bw'imana hamwe n'iki cyangwa kiriya ahubwo imana no gukiranuka kwayo ibindi byose bizakongererwa yibanze imbere noneho uwo mupfakazi yarabyumvise kwizera kuzanwa no kumva ijambo aravuga ati iryo ni ijambo ry'umwami kuko uri umuntu w'imana uwo ni umuhanuzi w'imana kandi nzi ko ari ukuri kandi iryo ni ijambo ry'imana noneho ntabwo yirutse abaza abaturanyi uko yari kubigenza ntiyagombaga kujya kubibasangiza kubibwira abaturanyi avuga ati muratekereza iki mubwiriza ari mu nzu yanjye ari kuvuga ibi suzi ibi ubitekerezaho iki yarinjiye atangira kubitegura yararekuye ibyo yari afite kugira ngo abone byinshi n'ibyiza ikeneye uyu munsi ni ukwitandukanya kwiza kwa kera n'ibyo ufite haleluya yarabisize byose kugira ngo yuzurizwe yacuncumuye amavuta yose yari afite n'ifu yose yari afite kumubwiriza ku bwami bw'imana amaze kubisuka byose aho imana iramanuka yuzuza ikibo cy'ifu yuzuza n'urwabya rw'amavuta yongeye gusuka ku isahani y'umuvugabutumwa nuko birangira yuzurijwe yarabisutse igihe cyose yasukaga yaruzurizwaga uyu munsi navuga ngo umuntu aramutse arekuye ibyo bintu byose bitagira umumaro no kwitwara nabi no kwigana ubukristo maze akareka umwuka wera ugafata umwanya wawo hazabaho ububyutse butangirira ku muhanda wa munani n'uwa pen bukazenguruka igihugu cyose mureke ibitagira umumaro mugaruke ku ijambo ry'imana musuke hanze kugira ngo mwuzurizwe mureke bigende kandi imana izabigarura mujugunye hanze imana izuzuza ibintu byose bito byo kuvuga ngo wabashije gukora ibi ndetse ubasha no gukora biriya kandi ugomba gukora ibi ndetse na biriya mubyibagirwe mubikure mu bugingo bwanyu vuga uti imana reka mve muri ibi mu buryo bwuzuye uyu munsi mbu wawe rwose mwami naje mfite umutima umenetse naje mfite umwuka mubi ndagukunda uzi ko ngukunda kandi ndashaka kwibagirwa ubupfapfa bwose bw'iyi minsi yo kwiyiriza 40 nkareba niba nshobora kwegera imana kandi n'ibyo byose n'ibindi ibi byose bidafite umumaro mubihagarike nta kintu kiri mu ijambo kibabwira kwiyiriza iminsi 40 ntabwo ari byo nta kintu na kimwe ku isi cyakubwira kwiyiriza ubusa keretse ari imana ibikubwiye nimwiyiriza ntimuzasonza kandi muzabasha gukora ibyo bintu byose. Mu gihe murimo kwiriza bene data, muzagira umunezero n'ibyishimo igihe cyose. Yaravuze ati, ntimukagaragara imbere y'abantu nk'uko indyajya zibigenza. Zifite isura ibabaye, ndi mu gisibo cy'iminsi 40, isahani yanjye ntizongera kumpaza, itakaje ibiro 30. Bambwira ko nzongera gusa neza nyuma y'ibi birangiye. Oh, n'ubuswa, ni imyuka y'ubushukanyi bwa Satani. Ugahaguruka ku gicaniro, hanyuma ukavuga uti, himbazwa, 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 kugeza igihe udashobora kuvuga ikindi kintu. Hanyuma ukavuga uti, ugomba kuvuga mu ndimi mbere yo kubona umwuka wera. Ntacyo bimaze, bireke, urijya mu myumvire yawe, hanyuma uze ku ijambo ry'Imana. Yaravuze ati, nimwihane buri wese muri mwe, kandi mubatizwe mu izina rya Yesu Kristo, kugira ngo mubone kubabarirwa ibyaha byanyu, kandi muzahabwa impano y'umwuka wera. Imana idakomeza ijambo ryayo, ntabwo ari Imana. Amina. Mujugunye hanze, mwuzurizwe. Amina. Oh, ndabikunda. Iryo ni ijambo ryayo. Imana niko yavuze. Nibyo. Kandi ubwo ari Imana yabivuze, Imana izabyitaho. Nibyo. Imyiteguro yose ukora, ukujya mu rusengero kose ushobora gukora, ni nk'ahantu hepfo aho bakora imodoka. Ubaka ikintu kinini gitwara imizigo, cyangwa se itsinda ry'imodoka zitwara abagenzi. Nakoragayo. Kandi barafata bakubaka ibyo bikaroseri bikomeye n'ibindi byose, bagashyiraho ibiti bikomeye bya ribuyu hirya no hino, n'ibindi bintu byiza cyane, bishyirwa neza ku murongo, kandi byari bihamangiye cyane. Hano hari moteri, nta gipimo cy'ubushyuhe kirimo. Yari iraho gusa. Igikeneye uyu munsi ni umuriro mu cyuma gishyushya. Igikeneye uyu munsi ni igipimo cy'ubushyuhe. Icyo rikeneye uyu munsi torero ni ukubiza. Ikintu cyo kubiza ku bushyuhe bwo hejuru cyane, no kubiza icyaha kikava mu buzima bwanyu, urukundo. Niba kandi mudashobora gukundana, ni gute muzajya mukunda Imana yo mutigeze mubona? Urukundo rutwikira ibyaha byinshi. Mukundane n'Imana, namwe mubone gukundana. No gukunda itorero, muzakunda n'impamvu yabyo. Muzakunda ibintu byose byubaha Imana, kandi muzirinda ibintu by'isi. Imyuka y'ubushukanyi igenda ibwira abantu ibi na biriya, cyangwa ibindi. Bafite gukora ibi, bagomba gukora ibyo. Ni ukubera ko ayo madini yazamutse, bakabona ihishurirwa rito, bakavuga ngo, noneho ubu nizera ko umuntu, nizera kuvuza induru ko biri muri Bibiliya. Nibyo, uko ni ukuri. Bakoze ideni muri ibyo. Igihe utatse uba wawubonye, ariko ntawuba wabonye. Ukurikiye agahaguruka akavuga ati, kuvuga mu ndimi, noneho ibyo biri muri Bibiliya. Noneho igihe uvuze mu ndimi uba wawubonye, ariko benshi muri bo bavuze mu ndimi kandi batawufite. Murabyumva? Ntabwo ari byo. Oya mugenzi. Benshi muri bo baravuga bati, noneho dukwiye guhanura. Murabona aba bahanuzi hano bafite amahembe ku mitwe yabo, basimbuka hejuru no hasi maze baganura. Mikaya ati, buri wese arabeshya. Amina. Nibyo, Imana ntiza gutya. Imana iza ku mutima utaryarya, iza ku mutima umenaguritse, wacitse intege. Ugenda bibira mu marira, nta gushidikanya, azasarura yishimye, azanye ibisarurwa by'agaciro. Amina. Ibyo mubyumve neza, nshuti zanjye. Ibintu byinshi bijyanye n'amadayimoni. Amadayimoni akorera mu bugingo bw'abantu. Murebe aho yera imbuto, murebe ubuzima umuntu abaho, murebe uburyo bakora, mwitegereze uburyo bakora, murebe intego zabo. Ni ibintu bidashoboka. Kandi ndamutse nkubwiye nti, inzira yonyine, hano hicaye imodoka zose zitonze umurongo hano. Ijuru riri muri Charlestown, ntushobora kugenda n'amaguru. Inzira imwe ushobora kunyuramo ni iyi modoka. Kandi umuntu wese urenze umurongo agomba kuzana litiro 5 za lisansi. Dore imodoka ye, ariko niba adafite lisansi ntashobora kuyikoresha. Noneho nibyo rwose, neza neza niko bimeze n'ijuru. Niba upfuye udafite Imana, sintaye kukubayeho n'umubare w'imodoka wakoze. Niba urukundo rw'Imana rudahari, rugukurira mu bwami bw'Imana, warazimiye. Ari amashanyarazi ajya n'ahava. Uko amashanyarazi agenda yaba arimo aragenda kose, niba urusenga atari rwiza, ntabwo bizigera bimurika. Ni ukuri, bigomba gushinga imizi, mukaguma mu rukundo rw'Imana. Oh, mwene data, byombi bihurize hamwe, uzagira umucyo, urumuri rwiza rwa kera rw'ubutumwa bwiza. Mureke rukwirakwire kuva ku nkombe kugera ku yindi. Muzigira mugira urukundo mudafite urumuri. Uko wakwikunkumura kose ukanasimbuka ufite aho umuriro uturuka gusa, ugomba kugira urusinga rwo mu butaka kugira ngo rutange umucyo. Amina. Bigeze mubibona, ushyira urusinga rwo mu butaka hano kuri ibi, na buri kintu cyose gisunika hano cyerekeza muri sitasiyo ntoya, neza munsi y'ubutaka. Kandi igihe cyose umuntu yashinze imizi kandi akishingiriza ku ijambo ry'Imana, riramukomeza kandi rikamushinyikiriza i Karuvari hariya. Aho igitsika, inkingi y'Imana yazanywe kugira ngo imurike umucyo w'ubutumwa bwiza. Amina. Muzi neza icyo ari cyo? Abantu muri ibi byumba bikomeye bikonje babikamo abapfuye, bitwaza ko babwiriza ubutumwa bwiza. Mubwiriza mutejo yaje aho narindi, n'uwo muri rimwe mu madini akomeye ari mu gihugu muri iki gihe, hanze y'abagatolika. Yaravuze ati, mwereze Barnaba, ndarwaye kandi ndananiwe. Aravuga ati, bagiye gutuma twese ababwiriza twambara amakanzu no guhinduriza amakora yacu ndetse no kubwiriza ibintu bimwe na bimwe kandi bazatubwira ibyo tugomba kubwiriza buri gihembwe aravuga ati sinshobora kubyihanganira aravuga ati nkora iki mbese ngomba gutangira kwamamaza ubutumwa bwiza naravuze ni mwene data igihe cyose uri kumwe n'iryo dini uryubahe uvuge ibyo bakubwiye ariko uzagende ujye kureba umuyobozi mukuru wawe cyangwa umuyobozi wa leta hanyuma umubwire uti mugenzi nabyawe ubwa kabiri n'umwuka w'imana dore ngiri ijambo ry'imana niba unyemereye kubwiriza ibyo nzaguma mu itorero ryawe niba utabikora ndagiye ubihindure ujye ku wundi muntu uko ni ko ugomba kubigenza ntugende ngo ukubite igihuru gusa ntugatekereze nabi sohoka uvuge ibintu uko biri nibyo yavuze ati mwereze Abrahamu utekereza ko nagira abantu baza mu materaniro ndavuga nti aho intumbiri ntibizo biteranira nibyo baza gukurikira mwe n'umugabo rimwe waturagishaga imishwi y'inkoko noneho ntabwo ari urwenya simvuze nshaka gusetsa ndashaka kubivuga kubw'impamvu yagiye kubakira inkoko ze kandi ntabwo yari afite amagi ahagije ashyiramo igi ry'imbata mu mayandi magi nuko igihe yose yaturogwaga umushwi w'imbata nicyo kintu cyari gisekeje cyane inkoko zigeze zibona hanyuma rero inkoko yahamagaraga imishwi yayo nayo ikaza ariko imbata ntiyari izi urwo rurimi ariko umunsi umwe nyina yazisohokanye inyuma y'ikigo aho inyuma y'ikigo hari umugezi igihe umushwi w'imbata wabonaga ayo mazi wasimbukiye mu mazi vuba na bwangu inkoko gishaje iravuga iti kokokoko hanyuma umushwi w'imbata nawe uti hong 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 werekeza mu mazi kubera iki yari imbata muri kamere igihe yumvaga amazi mwene data ntabwo yashoboraga kuyavamo habe na gato kuko yari imbata hano uyu munsi ndi kubivuga abantu bose bashaka rwose kubona imana ntibazemera ko habaho itorero ribategeka ibintu badashobora kubamo ibyo cyangwa ibindi niba mufite kamere y'imana muri mwebwe muzagendera mu kwera muzajya mu bintu byiza muzahagarara ku bintu byiza muzakora ibintu byiza muzatekereza ibintu byiza muzabaho neza niba muri imbata mukunda amazi niba muri abakristo mukunda kristo niba uri satani ukunda ibintu bya satani niba uri icyanira urya ibintu byapfuye niba uri ingurube uzajya icukiro muri hehe uyu munsi nibyo muvuga ko muri hejuru hariya ko murya ibintu by'umwami hanyuma mukamanuka mugashinga imizi kwa satani hariho ibintu bitagenda mureke gutega amatwi iyo myuka n'amadayimoni nta kibazo nubwo wahagarara wenyine abagabo n'abagore bigeze bagira ikintu icyo ari cyo cyose bagera aho ugereranije bari abagabo n'abagore bahagaze bonyine hamwe n'imana rero Mikaya uko yahagaze aho atari ku rutare rwa Gibraltar ahubwo ku rutare rw'ibihe yaravuze ati ntacyo nzavuga sinitaye ku cyo seminari ivuga sinitaye ku by'itorero ryanjye rivuga sinitaye ku by'umwami avuga niyo nanshe umutwe nzavuga gusa ibyo imana yashyize mu kanwa kanjye ngo mvuge yari afite ukuri uyu munsi bagabo namwe bagore ntimukite ku by'isi yabazigamiye ku muti bafitiye ku bwoko bw'urukingo rw'udukoko bafite ku byo bavuga niwinjira mu itorero uzamererwa neza uko ni ugukingirwa kw'ibinyoma kubera iki uracyafite icyorezo cy'icyaha nibyo ariko ndababwira ikintu kimwe bene data kizabakingira icyaha ni ukwinjira mu maraso y'agaciro y'umwami Yesu Kristo maze ukuzuza umwuka wera kandi ibyo bizagukingira ibyaha byose kandi ibyifuzo byawe bizahamanya nijoro kandi ntuzabona umwanya wo gutakaza ku bintu by'isi ke dusenge data wa twese wo mu ijoro igihe tubonye iyo myuka y'ubushukanyi mu bantu kandi tuzi ko basuzuguye ibintu by'imana ndasenga mana ngo wite ku bagabo n'abagore bose bari hano uyu munsi reka uyu munsi mwami uwo bazamenyeraho ko ubuzima bwabo butajyanye n'ijambo kandi bagiye kumva ibintu bitari byo ko satani yabahumurije hamwe n'ibinyamakuru bya kera by'inkuru y'ukuri filimi z'umwanda z'isi hamwe n'amashusho ashaje anyura kuri televiziyo yanduye mana ibintu umukristo adashobora kureba mana bidutera kumva tuguwe nabi wavuze ko bikugwa nabi ndetse ko wenda kubiruka anavuze uti n'inkingi isubira ku biruti byayo n'ingurube yivuruguta mu cyondo imbwa ishaje izaruka ikintu urareba ni nk'abantu bavutse ariko bakavuka igice abantu b'indyarya baza ku gicaniro kandi mugasa naho mugiye kuruka isi hanyuma mugakomeza nkaho ntacyabaye mukagaruka ukongera mukarya ibyo bintu mana sukura inzu yawe mwami haleluya wohereza umwuka wera hamwe na kwa kwemeza kwa kera kuzahanagura ibyifuzo by'umuntu kunasukura ubugingo bwe maze asukurwe anagirwa ikiremwa kigana mu ijuru muhe vugurura ubuto bwe kandi umuhe n'imihigo mishya nk'ikizu kugira ngo atumbagire arenga ibintu by'isi hanyuma azamuke mu ijuru aho ashobora kubona ibibazo bimuhungira kure byemere mwami wabigereranyije n'abahanuzi bawe ibizo ku buryo bari bafite ijisho ry'ikizu cyashoboraga kuguruka hejuru kikitegereza ibintu gihe kinini mbere yuko kigerayo. Oh mana, umugisha uru rusengero ruto, umugisha w'abantu bari hano, umugisha uyu munsi, kandi wamenyeshe ko ubutumwa butoherejwe ku muntu wihariye, ahubwo bwoherejwe neza mwami kuri ba bandi babukeneye cyane, bazi ko umunsi umwe tugomba guhagarara hamwe mu rubanza rw'Imana, kandi bazi ko tuzabazwa ibyo twakoze nyuma yo kumenya ukuri kandi ntitukwamamaze. Data, ndasenze ngo bigere kuri buri mutima wose mu izina rya Yesu. Twunamishije imitwe yacu akanya gato, nibaza niba hano hari umuntu muri iki gitondo wavuga ati, neza Buranamu, ndarwaye kandi ndambiwe utu tuntu duto duto twa kera, mfite utubazo maranye igihe kirekire, njye buri gihe mvuga ntabishaka, njye nkora ibintu ntakagombye gukora kandi bizi ntabwo bibaho ku Mukristo. Simba nshaka kubikora, Imana izi ko ntabishaka, kandi sinshaka na rimwe kongera kumvira uwo mwuka. Ni ibintu byadindije ubuzima bwanjye bwose, bimbuza kugira urukundo n'umudendezo nyabyo muri Kristo. Ndashaka kunsengera mwene Data Buranamu ko biza gushoboka ko bimvaho uyu munsi. Waza muri ikiganza cyawe uri mutwe wunamye, Imana ibaha umugisha. Oh mbega, ibiganza byera kuri 12, utuntu duto duto dushaje, utuntu duto twa kera tugutera kuvuga cyangwa gutangira kuvuga nabi mu itorero, dutuma ufata uruhande rw'ikindi kintu nk'icyo. Oh, ibyo nibyo bayisha Imana, ibyo ni umwiryane muri bene Data, kandi nimugakora ibyo ntimubikeneye. Mukeneye bya bintu bito bya kera, uko kutumva kwa kera n'ibindi byose kugira ngo bibadindize. Uvuga uti, Imana sinshaka kuri icyo kintu gikomeza, ndarwaye kandi ndarambiwe, niteguye uyu munsi kukireka, ndaje nonaha mwami, kandi ndashaka kwikuramo kwikunda kwanjye. Niba mwene Data atamfashe neza, nzamusengera uko byagenda kose. Data natamfata neza, nzamukunda uko byagenda kose. Umugore wanjye natamfata neza cyangwa umugabo wanjye, nzakomeza nciye bugufi imbere y'Imana. Mwami, nkumbiriye ubwami bwawe gusa, ndashaka ko ibitekerezo byanjye biba bitunganye, ndashaka ko umutima wanjye wuzura umunezero, ndashaka kugenda mu gihe ibibazo biduhiriye hafi yanjye, ndacyashaka kuguma nzamuye ibiganza byanjye n'umutima wanjye utunganye imbere yawe. Mwami, bimenye ko umunsi umwe nzahura nawe, ndashaka uburambe nk'ubwo mwami, hindura gutyo guhera uyu munsi. Wazamuye ikiganza cyawe, uwabatazamuye ikiganza cye mu kanya kashize, Imana ibahe umugisha, Imana ibahe umugisha. Mushiki wacu, duha akazi kigato mu gihe twunamishije imitwe. Ni kangahe ushaka kubisobanura? Ntukine ubu, iki ntabwo ari igihe cyo gukina, iki ni igihe cyo kwakira, iki ni igihe ugomba kubibona. Ngwino bijugunye hanze nonaha, urabikora? Ngwino tanga ibyo ufite byose ku Mana. Vuga uti, Mana, nta byinshi mfite, ndi umugore woroheje wo mu rugo, nta byinshi nabasha gukora mwami, ariko nzi gusoma Bibiliya yawe, nshobora gusenga buri munsi, nshobora guta imyanda yose iri mu bitekerezo byanjye, nshobora guta ibyo bintu byose hanze. Mfite icyaha cy'ibintu byinshi umubwiriza yavuze muri iki gitondo, nanjye ndi uyu munsi ndimo kubijugunya hanze, simbishaka. Mana, nyuzuza urukundo, nyuzuza ikintu cyabasha kuntera gukunda umwanzi ukomeye mu wo mfite, ndabishaka rwose mwami. Mu gihe arimo gucuranga hano, mbese ntiwaza nonaha ugahagarara ku gicanira akanya gato? Mu gihe tuyobowe n'ijambo ry'amasengesho, niwe mu by'ukuri ushaka kubireka rwose, witeguye kubireka, uyu munsi ntabwo uri buze kuva kuri iki gicaniro ukibifite mu mutima wawe. Niba waje ubikuye ku mutima, kandi uvuga uti, ndaje hano kugira ngo mpahagarare nk'umuntu utumwe, mwene Data Buranamu, yego, mu gihe ufite ijambo ry'amasengesho hamwe nanjye ku giti cyanjye, ndashaka kuza tugasenga, uraje nonaha? Mu gihe mwunamishije imitwe yanyu, ninde wahaguruka akaza ku gicaniro agahagarara hafi y'igicaniro? Nubwo wamaze mu Kristo igihe kingana iki, kandi ukaba ugifite iyo myuka miti ishaje ivugana nawe ituma ugenda utakaza, bigatuma uvuga nawe umuntu runaka, igihe umuntu aje agiye kuvuga ku bandi wifatanya nawe, oh, ubirukane. Ibyo ni bibi mwene Data, ntukore ibyo, ibyo amaherezo bizakubuza kugera mu gihugu cyasezeranijwe. niba hari ibintu ufite utagomba kugira, niba urukundo rw'Imana rwose rutari mu mutima wawe, ese niho waba umudamu cyangwa umugabo ukaza maze ukavuga uti, Mana, none ngiye kubijugunya hanze muri iki gitondo hano, ndaza kuva kuri iki gicaniro ndi umuntu utandukanye, ese waza? Ese hari umunyabyaha utarigeze yemera Yesu kandi uzi ko hari umunyabyaha utamuzi nk'umukiza we? Wavuga uti, mwere tembera nawe. Yego, natekereje ko nishimye cyane, njye kubyina no mu birori n'ibindi byose. Ndeba ibintu bibi bidakwiye kurebwa, kandi njye nasomye ubwoko bw'ibitabo bivuga ibibi. Soma ibitabo birimo inkuru zituyubashye, ngubwa neza mbisoma. Ine data, hari ikitagenda neza. Ibyo ni byo ukunda, murareba? Nimerera ndebe ibyo umugabo asoma, reka ndebe ibyo areba, numva umuziki yumva. Umunsi umwe ndi kuza ndi mu modoka, umuntu runaka yaciye haruguru afungura radiyo yanjye, numva ubwoko bw'umuziki udasobanutse. Ndavuga nti, zimya icyo kintu, sinshaka kucyumva. Kimwe muri iyo miziki ya kera ya boogie woogie. Ndavuga ati, ariko njye nkunda kubyumva. Ndavuga nti, kamere yawe iranduye. Uranduye. Njye nari nasohotse hano mu minsi mike nyuma y'ibyo, hejuru ku ruhande rw'umusozi cyangwa ku musozi, ndi kuroba, ndi kumwe n'umuntu. Inyoni zabo nto zararirimbaga, inyamanza nazo zijwigira, intashya zarimo zigurukira mu kirere cyangwa ifundi, ziririmba indirimbo z'ibisingizo. Nahamagaye uwo muhungu ndavuga nti, reba musore, uwo ni wo muziki wanjye, umva, iyo ni yo radiyo yanjye. Imana irazohereza ngo zindirimbire mu gihe ndi hano, bihumuriza umutima wanjye. Bihindutira ibintu byose by'abasazi bya kera, utwo dusanduku twa juke dusakuza dufunguye ahantu rusange udashobora no kurira. Ni ibiryo bya Satani, ni inzu ya Satani, yose yandujwe n'icyaha. Ese mwese mwasindiyeyo kandi muryoherwa nabyo? Igihe bashyizemo ayo mafaranga muri utwo dusanduku, maze ibyo bintu byose byanduye bigasohoka, ese ibyo murabyishimira? Biteye isoni, murasubira inyuma, muri kure y'Imana, ntabwo muzi Imana. Yaba mwari muzi Imana mu kubabarirwa kw'ibyaha byanyu, ntabwo mwakongera gutega amatwi ibintu bidafite umumaro nk'ibyo. Byaba bipfuye, mwabiruka, ntimwabyifuza. Indyo yanyu yaba ari nziza, mukunda Imana. Ese ntiwaza muri iki gitondo ngo upfukamane hano n'abarimo kwatura muri iki gitondo? Dore abagabo n'abagore bapfukamye hano, abakristo bamaze imyaka myinshi. Sindi kubambura ubukristo bwabo, ariko icyo nyerageza gukora ni ukubabwira ko Satani ibyo bibahiga, ababuze umunezero wuzuye Umwuka Wera n'ibyishimo. Mwene data, mbyuka nasinze, nkajya kuryama nasinze, mba nasinze umunsi wose, nasinze ijoro ryose. Njye kuroba, mba ni muri pomite w'umukiza wanjye mwiza, umva uko nganya. Njye guhiga, ndi guhimbaza Imana, ndimo kwamamaza, njye aho njya hose. Ntushaka kumera gutyo? Wuzuye Umwuka Wera ugutera imbaraga. Mbega, mwumva uko baririmba indirimbo zanduye zishaje, mwe mushobora kuririmbize. Ese ntiwaza tukagenda? Ndibuka igihe twari duhagaze aho, twari tugeze kuri 500, ubwo nabatezaga abantu 120 mu muri iki gihe cy'umwaka, hepfo hano ku nkombe z'umugezi. Iyo nyenyeri ikomeye yo mu ruturuturu iza kumurika ku mugezi. Haleluya! Ijwi rivuye muri yo ryaravuze riti, umunsi umwe uzakwirakwiza ubutumwa bwiza ku isi yose. Ni gute umuhungu w'umukene muto utazi ubwenge ashobora kubikora? Ubuntu bw'Imana. Amina. Ninde waza tukagenda? Mwiyambure, mushyire ku ruhande imitwaro yose ibaremereye ubu ngubu. ntimukumvira iyo myuka y'ubushukanyi nimuze mwumva ijambo ry'Imana uko ni ku Uwiteka avuze hahirwa abafite inzara n'inyota byo gukiranuka kuko bazahazwa mureke twunamishe imitwe ubu mu gihe dusengera hamwe n'abari ku gicaniro bana nkunda ndashaka ko mwibuka muri iki gitondo muri hano kugira ngo mwiyambure ibibaremerera muri hano kugira ngo mwiyambure ibibaremerera n'icyaha kibasha kubizigiraho vuba Pawulo yarabivuze mu Baheburayo igice cya 12 nuko natwe ubwo tugoswe n'icyo gicu cy'abahamya bangana batyo twiyambura ibituremerera byose n'icyaha kibasha kutwizingiraho vuba mbese vuga ikindi ki igihe cyandenga mvuze ibya Gideyoni n'ibya Baraki n'ibya Samusoni n'ibya Yefuta n'ibya Dawidi n'ibya Samweli n'iby'abahanuzi bahejejwe no kwizera gutsinda abami no gukora ibyo gukiranuka no guhabwa ibyasezeranijwe no kuziba iminwa y'intare no kuzimya umuriro ugurumana cyane no gukira ubugi bw'inkota no gukurwa mu ntege nke bagahabwa imbaraga nyinshi no kuba intwari mu ntambara no kunesha ingabo z'abanyamahanga ndetse abagore bahabwaga abo bapfushije bazutse abandi bakagerageshwa gushinyagurirwa no gukubitwa ibiboko ndetse no kubohwa no gushyirwa mu mazu y'imbohe abandi bagahura n'ibigeragezo gushinyagurirwa gukubitwa bose bamaze guhamywa neza kubwo kwizera kwabo abo bose nubwo bamaze guhamywa neza kubwo kwizera kwabo nyamara ntibahabwa ibyasezeranijwe kuko Imana yatugambiriye ikirushaho kuba cyiza kugira ngo badatunganywa rwose tutari kumwe nuko natwe ubwo tugoswe n'igicucu cy'abahamya bangana batyo twiyambura ibituremerera byose n'icyaha kibasha kutwizingiraho vuba dusiganirwe aho dutegekwa twihanganye dutumbira Yesu wenyine ari we banze ryo kwizera kwacu kandi ari we ugusohoza rwose yihanganiye umusaraba kubw'ibyishimo byamushyizwe imbere ntiyita ku isoni zawo yicara iburyo bw'intebe y'Imana Yesu mu isengesho rye yaravuze ati Data niyejeje ku bwabo Yesu yariyejeje ku itorero yashoboraga kurongora ariko ntiyabikoze yariyejeje aravuga ati ubeze Data binyuze mu kuri ijambo ryawe ni ukuri noneho mureke dushyire ku ruhande ibituremerera byose ese ni ukurakara ese ni ikintu runaka kigutera kuvuga mu gihe utagombaga kuvuga mana bishyira hano nonaha mubishyiraho mwitegereze umuriro wo ku gicaniro uko umanuka ukabikuraho mwitegereze urukundo rw'Imana rubikuraho mwitegereze ibyo kwikunda byose bya kera uburyo waganiriye n'umugore wawe uburyo waganiriye n'umugabo wawe uburyo wajya kuganira n'umuturanyi wawe uburyo wajya kuganira n'abantu bo mu itorero ubishyire ku gicaniro muri iki gitondo kandi umuriro w'Imana uraza kumana kubijyana ako kanya kandi urukundo rw'Imana ruzatwika rujye mu mwanya wabyo n'uburwayi ufite ushyire ku gicaniro uvuga uti mwami biri hano ureme muri njye umwuka utunganye ureme muri njye imbaraga zikiza murebe icyo Imana ikora Imana irabikora muri iki gitondo Data wo mu ijuru twunamye imbere yawe mu izina ry'abari ku gicaniro reka ubuntu bwawe bube kuri buri wese muri bo Data noneho nkabo mwami sinshobora kubibakorera bagomba kubikora bo ubwabo nta muntu ushobora kubibakorera bagomba kubikora bo ubwabo reka ubugingo bwabo buvugire muri bo buti mana iyi miterere nishyize hano mwami sinzongera kubisubira sinitaye kubiza cyangwa ibigenda ndaza kubire kuhereye ubu ururimi rwanjye ruroroshye gufata uruhande rumwe rwo gusebanya mwami mbishyize hano sinzongera kubisubira weze ururimi rwanjye mwami reka numva amarika batambuka nk'igihe Yesaya yavugaga ati ndi umunyaminwa yanduye nishya no kuri njye nuko umumarayika araza afata igifatisho ajya ku gicaniro afata amakara yaka umuriro ayakoza ku minwa ye maze aramweza mana weze bavuga bose muri iki gitondo bavuga nabi kandi babiba umwiryane bikore mwami indwara zose z'ibyorezo zunamye hano muri iyi nyubako abantu barwaye nabo bazi ko hari amadayimoni mana nk'umukozi wawe ndayakiye hamwe izina rya Yesu nasohoke muri buri muntu urwaye kandi reka umuntu wese wanduye ufite ibitekerezo byanduye biteye isoni irari abagabo n'abagore bose kimwe mana ubibakuremo aba bose bari hano bagerageza kureka itabi burundu no gusabanira ku binyobwa n'ibirori bito n'ibintu byo kwikunda mana kangura imitima yabo hamwe n'umwuka wera ku buryo batazongera kwifuza ibyo bintu ukundi ntabwo bizaba bigifite ubuturo uzaba wuzuye umwuka wera uhereye ahangaha mana iri torero rito rigira igihuru cyaka rigira ahantu h'umwuka wera urigira umuriro ugurumana kugira ngo isi ihindukire ibone icyubahiro cy'imana mana hera kuri ibi biganza bike by'abantu 200 hano muri iki gitondo bikore mwami sukura buri mutima buri mu metodiste buri mu batista buri mu gatulika buri mu peresebiteriyani buri mu panekote mwami ubikure mu mitima yabo ubareke bagusanga uyu munsi byemere data ndabakweguriye kandi mbagukize mu biganza mu izina rya Yesu Kristo kubwo kweza imitima yabo no gukiza umubiri wabo amina hano ku gicaniro ndibaza niba mwasize imitwaro yanyu muri kumva nk'aho mwayihasize niba muri kumva mwayiharambitse noneho nahanye kubihamya nimwe muri gusenga nge nabwirije mwe muri gusenga umutwaro wawe wabusize aho mwene data mushiki wanjye ese koko ushobora kuwusigaho ngaho niba ubishoboye zamura ikiganza cyawe uvuge uti nibyo mana ubu mbisize hano ubwitandukanya kwanjye ngusize hano ku gicaniro tuvuge iki kubara aho ngaho ufuga igicaniro iburyo bwanjye madamu ushobora kubisigaho wabasha gusiga uwo mutwaro wa kera uryamyaho ukavuga uti yego kwizera kwanjye kureba wowe wowe mwana w'intama w'i Karuvari mu gihe twese turirimbira hamwe nonaha reka duhagarare ku birenge byacu twubashye rwose buri umwe noneho mwumve neza abantu bose nonaha ntihagire umuntu ugenda gusa umurimo ntabwo urarangira ndashaka ko muguma muri iki kirere cyiza cy'umwuka mutuje gato mugiye nyuze mu nzira y'umwijima w'ubuzima kandi agahinda kakangota mbere umuyobora umwijima uhinduka amanywa managura marira y'umubabaro kandi reka uhereye uyu munsi mbu wawe rwose noneho ntuyiririmbire ukwegereye funga amaso mureke tuyiririmbe buhoro mu gihe tuzamuye ibiganza ku mana That bright day may be tomorrow.
That bright day may be tomorrow. That bright day may be tomorrow.
No, ndibaza. Ni bangahe bafite ba se bambutse mu kindi gihugu? Reka turebe ikiganza cyanyu. Ni bangahe bafite ba nyina bambutse mu kindi gihugu? Muzamure ikiganza. Ni bangahe bafite umukiza mu kindi gihugu? Muzamure ikiganza. Hari icyo nshaka ko mukora. Noneho mu gihe twongeye kuririmba, ndashaka ko wandi ikiganza n'umuntu uhagaze iruhande rwawe, hanyuma uvuga uti, mwene data mushiki wanjye, munsengere kugira ngo tuzahurire mu kindi gihugu. Ntubikore, niyo bita kuvuye ku mutima. Ni bangahe bashaka kuzahurirayo? Ni bangahe bifuza guhura n'abantu bose hano hakurya? Twe turabyifuza rwose. Noneho, reka duhane ibiganza gusome ku wundi, maze tuvuge tuti, ndashaka kuzakubona mwene data, ndashaka kuzakubona hakurya. Noneho mu gihe turirimba ibi, mfite umukiza hakurya hariya. Nibyo. Ese bya nibituma wumva umerewe neza? Yesu nkomeza hafi y'umusaraba. Buri wese noneho nazamura ikiganza. Mani habwe icyubahiro. Reka dutuze noneho tukunamisha imitwe, kandi mu buryo bwacu bwiza reka tumushimire gusa amaboko yacu ari hejuru. Uvuga uti, urakoze mwami kubw'ubugingo bwanjye, urakoze mwami kuba warankijije. Shimwa mwami kubyo wakoze byose, kuba waratubatuye, ukaba waraduhaye agakiza ku buntu. Shimwa mwami, gutuye ituro ry'ishimwe, tugushimira kuko ufite igikundiro uri umwangange wo mu kibaya inyenyeri yo mu ruturuturu habasereti y'isharoni byose muri byose uri data umwana umwuka wera uwahozeho uriho kandi uzaza alfa ukomeye omega uri gitangaza umwami w'amahoro igishyitsi n'umwana wa Dawidi uri byose kandi turagushimiye mwami kubw'ibyo wakoze byose turagushimira kubw'ijambo ryawe kuko hari umucyo mu nzira yacu oh turasenga mwami ngo ureke tugendere mu mucyo bitwemerere data mu izina rya Yesu Kristo amina ni byiza mu gihe twicaye umunota tuzagendera mu mucyo Yego bera mureke turirimbe nonaha Unwese Ese ni watera kumva umerewe neza ni bangahe bumva bamerewe neza none muzamuri ikiganza cyanyu muvuge muti ndumva meze neza umwuka wera mwese yabejeje hanyuma tuza iki tuzagendera mu mucyo ntazagira ikindi wumva umucyo ni iki ijambo ryawe nitabaza noneho rero noneho ese ibyo ntibitangaje birasa nkaho tudashobora gusoza umwuka wera uradufata gusa ntimubyumva mutyo noneho ndumva ari nka ndumva bisa nkaho bisohoka gusa
Then came the Lord Jesus, they crucified him. He preached that the Spirit would save man from sin. There's Peter and Paul and John the Divine. They gave up their lives so this gospel could shine. They mingle their blood. like the prophets of old. So the true word of God could honestly be told. Then they stoned Stephen. He preached against sin. He made them so angry, they dashed his head in. But he died in the spirit. He gave up the ghost and went to join the others that life-giving host. It keeps dripping with blood, yes, it's dripping with blood. This Holy Ghost gospel, it's dripping with blood. The blood of his disciples who died for the truth. This Holy Ghost gospel, it's dripping with blood. Listen!
Movie!
There's souls under the altar. It's crying, how long for the Lord to punish those who've done wrong? But there's going to be more who'll give their life's blood for this Holy Ghost gospel with its crimson flood. Just keep dripping with blood. Hallelujah! It's dripping with blood.
Já com é muribo. Ndashaka kugenda neza mvuye ku ruhimbi. Amina. Oh, mbega byiza. Bene data batanga amaraso y'ubuzima bwabo. Hariho benshi bagiye kuzakora icyo kintu kimwe. Ntimugire ikibazo, vuba biragera ku iherezo rya buri kimwe. Ugomba kwinjira cyangwa ugasohoka. Bose bihuza ubu mu nama y'amatorero kandi bose barinjira. Bose bahurira hamwe.
It's dripping with blood. Yes, it's dripping. Oh, this Holy Ghost gospel. It's dripping with blood. The blood of his disciples. Oh, that's what I do. This Holy Ghost gospel.
Oh. Ndikumva izamurwa riri hejuru gato y'urusengero. Oh, ibyo bituma numva merewe neza. Ibyaha byose biri munsi y'amaraso. Murareba, umwuka wera ukunda ijambo. Ijambo ni ry'umwuka wera rya. Murabona? Oh, mbega, uramanuka ukinjira mu bantu, ugakuraho ibyaha byabo, ukuraho uburwayi bwabo, ukuraho uguhinduka kwabo. Noneho nasinze. Nasinze mu buryo bushoboka bwose. Nasinze umwuka, urukundo ruva mu mutima wanjye. Icyo ari cyo cyose umuntu yaba yarakoze cyababariwe. Umwanzi wawe ukaze yarangiye. Umuntu wese wigeze avuga cyangwa avuze ikintu niba njye, noneho njye, byose byashize, byose birasukuye ubu. O mbega, mbega uko ari byiza.
Jesus our King.
Murayikunda, buri wese naririmbe. Ubyutse bwa kera buri mu itorero namwe murabwumva isukura ryiza rya kera ugusukura kw'imbere igihe gihebuje gihebuje igihe gihebuje ntimwumva umerewe neza oh zamuhimbaza zamuhimbaza himbaza umwana w'intama watambiwe abanyabyaha noneho reka turirimbe buri wese murayizi genda yizi ngwino hano mumfashe kwiyobora mwene Sanavio buri wese muri mwe twese hamwe nonaha gusa tuzamura amaboko turirimbere hamwe ubu nonaha niba mubishoboye. Noneho mwese nimuririmbe. Amina, ni byiza? Amina, birahebuje. Oh, noneho reka duhaguruke buri wese. Nizere ko umerewe neza. Nibuka amateraniro y'iri joro. Noneho turashaka kuririmba indirimbo yacu ya kera yo gutandukana. Dupfukama imbere y'izina rya Yesu, tukubama hasi ku birenge bye. Umwami w'abami, mwijuru tuzamwambika ikamba. Ubwo urugendo rwacu ruzaba rurangiye. Ni byiza. Noneho twese hamwe. Ni byiza. Mbega igitondo cyiza. Mbega igihe cyiza. Reka ubutwunamishije imitwe kanya gato. Umuntu wese arebe neza kuri Kristo noneho. Umukiza wawe. Mu buryo bwa bucece, ndashaka ko umuhereza ishimwe n'icyubahiro. Vuga uti mwami, ndagushimiye cyane kuba wejeje ubugingo bwanjye. Ndagushimiye cyane ku byo wankoreye byose. Reka umwuka wawe ambeho umunsi wose mwami. Nyereka inzira. Nyobora nk'umugisha. Imana ibahe uwo mugisha mu isengesho ryanjye. Noneho mu gihe twunamishije imitwe, mwereza Sanavire, nadusezerere mu isengesho.